Ngiyabonga mina kethu Sullivan. Sanibonani kusihlwa bangani. Ngiyajabula kuba lapha futhi kusihlwa enkonzweni yenkosi yethu lenkulu nemsindisi Jesu Kristu. Ngiyethemba ukuthi ube muhle sibili kini namuhla futhi wanibusisa. Futhi silindzele kusihlwa ngalokwendlulele ngalokucicimako ngetuluka kokonke lesingakwenda noma sikucabange. Kuthi kuba kuhle kuba sethulu lapha kusihlwa. Umkami ngitshela endasi ekhaya ukuthi lilungiselela kukhithika liqhwa endasi lapho. Ngakho ngicabanga ukuthi ngitohlala enhla e-Ohio nje uma nitoba nami. Nginetinsuku letimbalwa te ngiyethemba kuphumula uma ngingakhona. Angikwathi kuhlala ekhaya. Ngivele ngifike ekhaya futhi ngisuke ngoba kubi kakhulu ekhaya kunanoma ngikuphi ekhaya. Ngakho impela ngikhathele bengisolo ngihamba kusukela ngakhisimusi. Sicale emavikili amabili ethabanekele eminyakeni elibandla lesikhombisa. Ngisuka lapho futhi ngaya endaweni yaseShreveport, eLouisiana. Kusuka lapho ngiya eArlington, eTexas noma ngiyacolisa eBeaumont, eTexas, iPhoenix, eArizona, eTucson, eArizona, eLong Beach, eVisalia, eCalifornia, ngephandle eTulare, eCalifornia. Bese ke sibuyela emuva senyukele eRichmond, eVirginia. Bese ke kuba ngalapha. Futhi ngasukuma nje cishe sengihambile uma sekufika ekukhulumeni ngekwenyama. Kodwa ngephandle ngidiva ngicinile kodwa lingekhathi ngulapho nje ngivele ngikhathale khona angikhoni kucabanga kahle. Kodwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu utobusisa imitamo yethu njengoba sitama kumkhonda. Inkosi nibusise. Ngiyethemba ukuthi angeke kunende nomiso makhada kodwa ngiyajabula ukuthi bakucishile lokho ngoba kuthi kancane kuba nemsindo kakhulu. Ningiva kangcono manje. Lokho kuhle lomunye akathole tipikili futhi asilungisele lokhu namuhla futhi. Ngiyethemba kanjalo. Bengesaba ukuthi bekutowa idolo ebusuku. Futhi bengithi kukusekela phansi lapha kancanyana. Manje sitosonzela enkosini kusihlwa livi lakhe njalo. Etikwe sifundo sesiprofetho. Leso lengicabange ngaso futhi ngakhuluma ngaso tikhathi letinengi. Kodwa ngifuna ukuthi kukuqhamukela ngalenye indlela yekukubuka lehluke kancane ngoba labanengi babo bangishayele namuhla futhi bangitshela ukuthi bebangangiva emuva lapho. Bekukuwawatisa sibili nekuthuma. Futhi awulitholi kahle kakhulu livi. Leyo yingxenye lemgcoka kuthola livi ngoba empeleni livi lelibalulekile. Livi laNkulunkulu ngilo lelibalulekile. Ngiyethemba angikavayisiswa kahle itolo ebusuku ngulabaningi bebazalwane bethu. Niyabona, uma sisonzela uNkulunkulu sifanele side etikwe simemo sakhe selivi lakhe, sifanele sethembeke kulelo livi. Futhi uma wenda noma yini, noma usho noma yini, noma ushumayele noma yini, lephambene nemicondo wenhliziyo yakho sibili. Ungeke ube nekukholwa ngoba uyathi ukuthi wenda awukalungi impela nje. Ufanele wende nje ncamashi ngendlela locabanga ukuthi ilungile. Futhi usho nje lokho lokwathi ngokuthi kuliciniso. Uma ungakwendi lokho ungeke ube nekukholwa cobo lwakho. Nemlayeto wakho ungeke ufike kubantu ngoba ungeke wagcotshwa. Ngoba phansi le kulelo bika lelincane endasi lapha. Ucabanga into letsite lehlukile kunaloko lokushoko etulu lapha. Lokho ngeke nje kusebenze ufanele wethembeke sibili. NemaHebheru sahluko selishumi lebe ngithathisela kuso itolo ebusuku niyabona. Ngoba uma sona ngemabomu niyabona na emva sesemukele lwati leliciniso akusekho umhlatshelo wetono. Futhi lebe ngitama kukubeka uma ningangiva kangcono kusihlwa niyabona na. Labo bantu bebanesethembiso sankulunkulu, Israel bekanaso. Ngabe nonke niyangiva manje, phakamisani tandla tenu, bonke labangivako. Kuhle, labo bantu bethenjiswa nkulunkulu live lesethembiso. Kodwa lapho sebafike enzaweni ukuthi bathathe isithembiso, bangabada. Baseke babiyela emuva futhi bafela ehlane. Wonke longasikholwanga leso sethembiso. Ngabe liciniso lelo, phakamisa sandla sakho kude ngikhone kubona. Wonke umuntu wafa, babili kuphela laba kukholwa, Joshua na Caleb. Futhi bantu labatigizi letimbili nehafu kuphela, bakhona kungena eveni ngoba basikholwa. Manje liTestamenti lelidzala lingumfanekiso walelisha. Ngesikhathi ngisalifanekisa ndzawonye. Namuhla Israyeli wakamoya wende lona kanye nje liphutha lelifanako Israyeli wemvelo lalenda. Futhi uma benyukela endzaweni sibili kukuthi sewendlulile esikolweni sesayensi yetenkolo ngephandle lapho impela nje njengoba benda kuExodus 19.
If it does, the organization puts them out.
Bangeke bakwemukele uma bakwenda inhlangano ibakhiphela ngephandle. Bengine bafundisi embi kwami namuhla emadoda la kahle iAssemblies of God ingilomunye webasekeli bami labakhulu. Libandla laNkulunkulu lingumsekeli iFoursquare ngumsekeli bakamunye ngumsekeli bakambili ngumsekeli. United Pentecostal umsekeli, Pentecostal Holiness ngumsekeli, nalabanye bebafundisi labangemaKristu labakahle kunabo bonke lokho naye busweni bemhlaba ukuletho tinhlangano. Angincembetisi kulabo mnakethu, baba mnakethu futhi bangemadoda kaNkulunkulu. Kuphela lenqubo hayi lamadoda, hayi labantu, kodwa inqubo ibashayisa sithungeledane futhi ibahlukanise nalabanye bomnakethu. Bangeke bakwende lokhu uma incubo labangaphansi kwayo ingeke bavumele ukuthi bakwende. Ngulokho lengimelene nako bazalwane. Bengeke ngifune ningaqondi kahle. Ngiyathi ukuthi lelo liqiniso laNkulunkulu futhi ngiyathi lento ifanele ife. Wonke umfanekiso sithunde futhi ngisho nembhalo qobolwawo uyakufakazela. Ngakho ke ngiyabathandza bazalwane bami kuAssemblies nakuwo onke lamanye emabandla. Bakamunye nebakambili angikaze ngende noma ngimuphi umehluko emkhathini webantu ukuthi nguyiphi inhlangano labamalunga ayo. Kuphela nje uma bathelwe kabusha futhi bagcwaliswe ngamoya longcwele babomnakethu. Futhi ngitamile kuma ngqo esikhaleni futhi ngithi nibomnakethu. Ngusihlwa umhlangano lo njengalona edolobheni lapho nginendvodza yinye lengisitha ngetimali. Umnakethu Sullivan, ngekwathi kwami liciniso lelo. Kanzi sonke besifanele sibenza wonye onke emabandla. Lokho kuyakhombisa ke ngingumnakenu nje lapha ePulpiti kusihlwa njengoba bengingumnakenu ngephandle eChartown kuwa. Ngingumuntu lofanako, angikaguquki. Nginemlayeto lofanako nje. Kunjalo ngikuthanda kakhulu nje akunandzaba ukuthi beuyoke wendeni kimi lokho akungenzi ngiphatheke kabi kimi uma kwenda khona ke ngineliphutha nami futhi uma nginyukela lapha futhi ngithethe impela ngibeke sono nekungakholwa netinto emgceni wekujuba ukuthi ngehluke nje bazalwane ngesifundo lesingasiso salendzawo lengcwele ngimubi kwendlula umuntu losephutheni lembhalo ngoba ngisephutheni igcobo lwami ngekutama kubukisa noma ngente into lehlukile uma ngingakwendi ngikukholelwa kwaNkulunkulu ngeluthando lwebuzalwane enhlitweni yami nginelephutha futhi ngileyo ndlela lengikwenda ngayo bazalwane bami ngifanele ngibhekane nabantu labagulako emandla emadimoni ngingaba nekukholwa kanjani uma ngimelene nento lethithe futhi kuthi angikholwa mphamba futhi ngidama ukuthi yebo kulungile qhubeka nje ngingeke ngakwenda lokho lokho akusiko nje lengakhiwe ngako angendiwanga ngaleyo ndlela moya lwengcwele angeke angivumele ngibe ngaleyo ndlela ngifanele nje ngibe ngulokho lengingiko futhi wonke umuntu uyangathi ngaleyo ndlela futhi nguleyo ndlela lengifuna kwathi ngayo wonke umuntu lokho nje longiko bani nje nguwe lucobo njengoba congressman Upshaw asho ngalesinye sikhathi niyamkhumbula waphilisa emihlanganweni yami beka kathe emva kokukhubateka emashumi lasikhombisa iminyaka lengemashumi lasithupha nesithupha wathi ungeke ube lutho longesilo futhi lokho kunjalo emaKristu lasheshako akufunda lokho Kungcono uvele ube njalo. Libhara lelithengisa tshwala lobungekho emthethweni ngeke lilimade libandla kangaka. Cha, yindvodza ebandleni letisho ukuthi indlo letsite lengasiyo. Kungiloko ke, nguloyo muntu, liciniso. Manje kutendoconza ngalokucacile kusukela itolo kusihlwa ngesikhathi benyuka buso nebuso nesethembiso sankulunkulu emva kwabo. Ngothi tonke letindlo leti tati tabo futhi besuleka kukukholwa futhi bebafuna kubuyela emuva futhi baphindze baqale letindlo tabo letinzala letifanako njengoba bebanjalo. UNkulunkulu wabayekela bazulazula khona lapho kulelo hlane baze bonke bafa. Futhi emaHebheru manje busisane emaHebheru sahluko selishumi athi uma sona ngamabomu manje yini sona bazalwane? Kungakholwa loyo longakholwa sewuvele ulahliwe. Uyaphinga ngani? Ngoba ungilongakholwa. Uyeba ucambe emanga ukhohlise ngani? Ngoba ungilongakholwa. Kunjalo likholwa leliciniso alikwenti lokho. Niyabona akakwenti ngoba moya lwengcwele ubuye. Uma kwendeka ngisho endeliphutha libhayibheli lasho futhi nesikhondi uma sesihlanjululiwe asisena enembeza wesono. Loyo lotelwe nguNkulunkulu akasendi sono, akasuye longakholwa. Ulikholwa, umoya kaNkulunkulu uhlala kini. Ningeke none, ungeke ube likholwa nalongakholwa ngasikhathi sinye. Kusekhathi kokuthi ulikholwa noma awusilo likholwa. Manje lalela umbhalo. Wesilisa noma wesifazane lota emaqinisweni eliBhayibheli ete aphambane nemfundiso yemibhalo. Mfundisi noma ngabe ungubani futhi ngisho lokhu ngeluthando lobuNkulunkulu futhi uyakubona futhi uyathi ukuthi kuliciniso futhi ulifulathele akusekho umhlatshelo wetono kodwa kulidzela lokwesabekako kwehlulelwa lulaka lolushisako lolutochothula sitha loyo lowedzelela umthetho waMosi ngesikhathi banikela ngeliwundlu lelincane bathatha lomfo lomncane base bakhipha umphimbo walo lomncane futhi babamba inhloko yalo futhi baliva livevetela lifa ingathi iphuma emcengezini futhi lokho kwaphonswa njengemkhuleko kwenyukela ealtari lemhlatshelo welithusi nekwehlulelwa. Ialtari yekwahlulelwa lithusi likhuluma ngekwehlulela kwebuNkulunkulu. Nalelo wundlu lelincane emva kokuba ekugcineni seliyekele kubhakela sikhonde sime lapho sachonza ukuthi bekutonotaso letenda lokho. Loyo bekufanele kube nguye kodwa liwundlu lithethe indzawo yakhe. Manje liwundlu umhlatshelo wesilwane bekungeke umsindise umuntu ngoba lokuphila lobo kuleyo ngadi bekukuphila kwesilwane bekungeke kubuyele eti kwesikhondi. Ngako sono besimbonyiwe nje bekuyinje ikulinza kute kufike liwundlu sibili. Bekusento sekukholwa kukhombisa ukuthi liwundlu sibili lalida. Kodwa ke khona ke uma enda leso sigebengu lesifanako futhi ngaphambi kwaloko kuhlantwa endzaweni lengcwele futhi wabhalwa phansi ngekuphinga kwesibili ngaphansi kwabofakazi lababili noma labathathu labafakaza ukuthi bambona akwenda bekagcotshwa ngematshe ngaphandle kwesihawu. Akunandzaba noma bekangumshumayeli bekangumphathi dolobha kuthi bekangubani wafa ngaphandle kwesihawu. EmaHebheru akubuka emaHebheru sahluko selishumi wafa ngaphandle kweMusa ngaphansi kwabofakazi lababili noma labathathu. Ngicabanga ukuthi kujeziswa lokubuhlungu kakhulu kangakanani asesithi ni manje bukusisani naloku nje ufanelekile ungumshumayeli noma ngabe ungubani lotisho ukuthi unamoya longcwele. Lonyathele ngaphansi kwelunyawo indvodzana yaNkulunkulu futhi wabitha ingati yaJesu Kristu njengento lengasingcwele. Kungakanani kujeziswa uma ubeka tandla takho etinyaweni tenkosi Jesu futhi eve tinhlungu netinto lafela wena ngato futhi amvume njengomsindisi wakho. Akusiko kuphila kwesilwane lapho. Kanjalo futhi bekungesiko kuphila kwemuntu bekukuphila kwaNkulunkulu. Nalo moya lo wawukuye ubuya eti kwakho futhi ukwenda indvodzana yaNkulunkulu. Futhi uma wenyuka kubhekana nalamaqiniso niyabona ngoba uma singakholwa ngamabomu noma nguyiphi info yemibhalo noma kungaba yini Uma singakholwa ngamabomu bathini singeke silithathe bakhulu kakhulu kithi singeke uma ngitodzingeka ngiphume enhlanganweni yami uma ngikwemukela lokho batongicosha anginawo banayo indzawo lengingaya kuyo akukho umuntu lotongisekela ngubani lowabhala libhayibheli inhlangano yakho ngubani lobophelelekile ngelivi inhlangano yakho uNkulunkulu unemthwalo welivi lakhe uNkulunkulu utonakekela bakhe lucobo uNkulunkulu utokusekela noma ngimuphe umuntu lowake waba lutho lolumcoka kulokuphila lokho bekungemadoda lema othwana naNkulunkulu nguleyo ndlela uma uke wema utofanele ume manje yenyuke bese uthi njengalapha njengoba beungaba yimethodist bese uyenyuka futhi wathi umpapatiswa mwelo engcwele ngelusuku lwePentecost futhi niyabona ukuthi lokho kuliciniso kuthi emandla uNkulunkulu ehlela kanjani etikwalabo bantu futhi wena uthi ku ngiyathi ukuthi lelo liciniso kodwa uma ngikwemukela batongicosha kulenhlangano batokwenda impela batokwenda manje ufanele wende kukhetha uyathi ukuthi kuliciniso manje niyabona loyo longakholwa ngamabomu emva kokuba sekemukele lwati leliciniso ungakholwa kukhweshe kuloko akusekho umhlatshelo wekungakholwa sewuphelile futhi ugezwe inguna phakathi kunjalo nepentekostali letokwenyukela kuleyo ndzawo lefanako lawo bekangemapentecostal ngaphambili futhi bekanesethembiso sekuthatha live naso sonke sibusiso uNkulunkulu lasethembisa uNkulunkulu wabanika lona kodwa ngoba labaphikisana nabo bebabakhulu kakhulu babuyela emuva futhi bahlala ehlane iminyaka lengamashumi lamane esikhundleni sekubhekana nemaciniso leyo yinto lefanako uPawula lakhuluma ngayo lapha kumaHebheru elishumi seniyaconza manje manje lo umbhalo bazalwane bami futhi uma umuntu afulathela leciniso uthi esuke kulo ngemabomu emva kokuba sekabone ukuthi liliciniso khona-ke ungumkhicito lo sewucethiwe naNkulunkulu kunjalo ngoba akusekho umhlatshelo wesono kodwa kulinzela lokwesabekako kwehlulelwa nelulaka loluvuthako lolutocothula sitha ngoba uma bafa ngaphansi kwabofakazi lababili noma labathathu ngaphansi kwemthetho wamosi kulolo hlobo lweliwundlu kuyofika kangakanani-ke kwehlukana phakathi kulo mfo lohamba asuke eqinisweni ngenxa yenhlangano yakhe noma unina uyise noma yini lenye lebe ingamvimbela ukuthi achubeke naNkulunkulu ngiyethemba niyakuconza uma nginilimata angikaconzi ukukwenda ngethula liciniso nje lengilathi ngokuthi liliciniso ngathi kangangibhekane nalokho bazalwane futhi ngiyathi ukuthi lichaza kuthini futhi ngabhekana nako nadevel wangitshela ukuthi ngidobulawa indlala nako konke lokunye futhi bengiyoba silahlwa nemelusi wami wathi utoba ngumgicikelo ongcwele futhi utolahlekelwa ingcondo yakho futhi ube sesibhedlela setinhlanya kodwa kwakulivi laNkulunkulu futhi ngabhekana nako futhi ngakwemukela futhi angikaze ngikuconze kodwa akabonga uNkulunkulu ngamoya loyingcwele lo angiholela kuko kusukela lapho futhi ngime ngedwa kusukela ngaleso sikhathi asikhuleke babe wethu losezulwini siyakubonga ngalo lonke livi lelinemusa lelibhalwe kuleli Bhayibheli kubona ukuthi sigakwe lifu lelikhulu kangaka labofakazi bantu labatigitsi letimbili nehafu bafa ya babhubha ehlane lekungakholwa futhi babili kuphela labakholwa bavunyelwa ukuthi bawelele ngale babe uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi usiside ukuthi sibone lokho futhi sibuke kuloko leli kuchazako asingabe ngulaba ngakholwa evini lakho kodwa kwangathi singethe saba ngulaba liva kuphela kodwa laba lendako live siphe kona Nkosi kwangathi kulomhlangano lomncane lengive ngiholeleka ukuthi ngide lapha kumnakethu nakulabantu laba labakahle lolapha kuleli dolobha futhi ngita nemlayeto lowawubeka enhlitweni yami manje ngingahlanyela imbewu kuphela Nkosi ufanele ube nguye loyiniketa kwanza futhi ngikhulekela ukuthi moya loyingcwele utontinisela leto dindalo ite ivete kuhlangana emkhatsini webazalwane nasemkhatsini wetinhlangano kuleli dolobha nalomango baze ba kuyothumela ukukhanya kwelivangeli emhlabeni wonke.
Help us tonight now as we further go advancing forward.
Siphe kona babe sisithe kusihlwa manje sisaqhubekela embili siqhubekela embili ekukholweni evini lakho nga Jesu Kristu inkosi yethu. Amen.
I've got a little subject here that I have preached on it.
Nginesifundo lesincane lapha lengishumayele ngaso kodwa bengifuna kusithatha ngendlela yesiprofeto kusihlwa sitholakala ku Genesis 22:14. Ngifuna ukuqala futhi Abrahama wabita ligama lalenzawo ngekuthi iJehova Jaira njengoba kushiwo kulolu suku enzabe nenkosi kuyobonelelwa. Jehova Jaira inkosi itotinikethela yona lucobo umhlatshelo. Manje lokhu kusempilweni ya-Abrahama longubabe wethu sonke. Manje bangaki labathiko ukuthi sifanele sibe intalo ya-Abrahama noma nakungenjalo singeke sifike ezulwini. Sifanele. Kungenzeka yini ukuthi sibe intalo ya-Abrahama na? Kanjani? Yini kuphela indlela emhlabeni ukuthi kuke kube intalo ya-Abrahama leyemukela moya lwengcwele. Manje sisanza kwendlula kuloko eCalifornia emuva nasembili nasemuva nasembili eluphawini lwesilo neluphawu lwaNkulunkulu. Indlela kuphela lesiyoke sibe ngayo yintalo ya-Abrahama ngoba loko kusinika kukholwa kwa-Abrahama. Futhi Abrahama akazange aseke emukele lesethembiso lesi ngesikhathi asese kusokene ngaphansi kwemthetho kodwa ngesikhathi angaphansi kwemusa ngaphambi kokuthi kusoka kuke kukhishwe. Ngakho ke akusilutho lebe singalwenta lesifanele kubongwa ngalo ngumusa uNkulunkulu losinika wona. Ngekukholwa Abrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kukulunga. Umthetho ngiloko umuntu lebe kakufuna hayi loko uNkulunkulu lebe kakufuna. Manje sifuna ukuqala kuAbrahama manje futhi ngifuna nilalelisise impela uma ningakhona. Futhi empeleni ngabe bekakhona yini noma ngibani uniketa ngabe banikethile amakhadi ekhulekelwa na? Ngikhohliwe kumbuta ngabe ukhona umkhuleko uBibhili ngabe akhona amakhadi ekhulekelwa lakhishiwe na? Ya bekunamakhadi ekhulekelwa laniketiwe kulungile. Kulungile khona ke sito mhlawumbe sikhulekelela abagulako ekugcineni kwalenkonzo lencane lapha. Manje asiqale ngaAbrahama futhi sithole ukuthi Abrahama bekayini nekuthi siba kanjani intalo yakhe. Bese ke uma impela besingasekeleka sibili etikwelivi lenkosi khona ke sikususa konke kwesaba kithi uma sathi ukuthi sendani. Be ungaphuma kanjani bese uthatha nini banumzane labahloniphekile tinsizwa lapha beningaphuma esitaladini futhi nithathe wesifazane futhi nimshade ngoba nje waphuma wase uyamthatha bekangwesifazane. Angicabangi kangako ngemcondo wakho uma beungakwenda kodwa niyabona kwekuqala ufanele wathi lokuthithe ngaye lapho avela khona similo sakhe kungaleyo ndlela ngowesifazane kumyeni wakhe indlela lefanako. Ufanele ucabanga ledodingo ngoba budlelwane bakho bekuphila futhi loku kuphila kwethu lokuphakathi naNkulunkulu noma kwehlukaniswa ngalokuphelele futhi kushabalaliswe sohogweni. Niyabona na kunye noma lolokunye ngako sifuna kusondzela kuloko etikwetisekelo tembhalo futhi sathi ukuthi sikuphi khona ke nitoba nekukholwa kwati. Uma ungabona ukuthi uyapi khona ke unekukholwa ukuthi uyahamba kodwa uma ungeke ukhone kubona ukuthi uyapi nje ukhubeka ebumnyameni awathi ukuthi wendani. Ngako Abrahama lapho siqala kufunda khona ngaye kwekuqala nemaka imibhalo ngibona labanengibene futhi ngisho lokhu ngenhloniphe ukuthi thoba ngibukisisile into lebusuku nakusihlwa futhi sathe lo thite lapha ngiyamthokothela. Ufunda lelo Bhayibheli noma kuphi lapho ngicaphuna khona umbhalo uya kukongco ngiyakuthanda lokho nguleyo ndlela kuyesekela khona ke uyati Una isho kanje inkosi lo munye wangibita wathi mina kethu Branham kuko konke lokushumayelile awukashumayeli ngisho nayinye into lengake ngakuva ngayo eminyakeni lelishumi lendlulile kodwa lengikutholile kubhalwe emakhasini eliBhayibheli lami loko ngiyakuthanda loko niyabona kunjalo futhi wathi ngilalela emathayipheni akho lamanye awo labawagcekile kodwa wathi ngihambe ngaconza ngqo kubagceki ngase ngithi ake ngikukhombise eBhayibhelini niyabona na kunjalo loko kuhle niyabona loyo ngumoya loyingcwele useBhayibhelini khona ke kulungile manje sithathe Abrahama esahlukweni selishumi nakubili manje ngilandzeleni nesahluko uNkulunkulu wahlangana na-Abrahama angumuntu uphaca nje le ndoda lenzala kwekucala nje leneminyaka lengamashumi lasikhombisa nesihlanu ubudzala ngako bazalwane uma nicabanga ukuthi senibadzala kakhulu kucala naNkulunkulu uma unemashumi lasihlanu emashumi lasithupha iminyaka lengamashumi lasikhombisa ubudzala ngani awusuye Abrahama beka neminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ubudzala bathe wabo langadalwa naye lashada naye Sara bekanjalo ngaleso sikhathi aneminyaka lengemashumi lasithupha nesihlanu ubudzala futhi bebayinyumba bebangenabo bantwana uthi uNkulunkulu watshela Abrahama ngitokwenda ngawe sivele sikhulu futhi ngikwende babe wetive futhi wamnika sivumelwano
first place I want you to notice the covenant
manje kokuqala nje ngifuna niqaphele sivumelwane asendelwanga Abrahama kuphela kodwa kuAbrahama nentalo yakhe emva kwakhe manje ake sisho lokho ndzawonye manje silungiselela inkonzo yokuphilisa niyabona na
to Abraham and his seed
kuAbrahama nentalo yakhe emva kwakhe niyabona na manje lokho uNkulunkulu lakwentela Abrahama ukwentela intalo yakhe emva kwakhe manje ngitokufakazela lokho kini kusihlwa ngeliBhayibheli futhi impela lokho kutokuphendulela imibuto yangayitolo ebusuku niyabona na qaphelani kuyakhe Abrahama ngisekudla sami nasentalweni yakhe emva kwakhe ngalapha ngitothatha incwadi letimbili futhi ngitodibeka etulu kanjena kude nibone lona nguAbrahama lena intalo emva kwakhe Abrahama nentalo emva kwakhe uNkulunkulu lakwenda kuAbrahama wafunga kuAbrahama ngentalo yakhe emva kwakhe manje lalelisisane ningakugeji lokho uyimbewu yabani uma ufile etimpheni telive futhi wendiwe waphila kuKristu ngamoya loyingcwele
which are dead in Christ
Ngoba sine lesifile kuKristu sithatha intalo yaAbrahama futhi sithindlala ifa kanye naye ngekwesethembiso liBhayibheli Manje nisicaphilile lesivumelwano lasentana Abrahama esahlukweni selishumi nakubili saGenesis lesivumelwano bese ngasiko ukuthi Abrahama uma utokwenda into letsite ngitokwenda into letsite kona sivumelwano bekungumusa ngako konke uma uto uNkulunkulu wathi kuAbrahama ngine hayi kuthi uma utokwenda into letsite uNkulunkulu wenda sivumelwano naAdam Adam wasephula sonke sikhathi uma enda sivumelwano nemuntu Exodus 19 wenda sivumelwano wasephula kodwa uNkulunkulu ngekuthi imisela kwakhe hayi ngemithetho noma tivumelwano nemuntu kodwa ngetivumelwano naye lucobo bekathi imisele kusindzisa umuntu ngoba yindvodzana yakhe ngako u Akendanga kuphela lesivumelane lesi kodwa wafunga ngaso futhi umuntu lothatha sifungo uthatha ngalomunye umuntu usifungo lomkhulu kunaye futhi kwakungekho umuntu lomkhulu kunaye ngakho liBhayibheli lathi wenda sifungo ngaye lucobo kusigcina ngicabangeni manje wena uthi yebo ke kube nje bengine tibusiso taAbraham uma nje bengine sethembiso lesifana kuAbraham lebekanaso ninaso uma niintalo yaKristu
if you are dead in Christ you receive the Holy Spirit you are Abraham's
uma ufile kuKristu wemukela moya loyingcwele uyintalo yaAbraham ngoba Kristu uyintalo yaAbraham Niyakubona lokho kubeka lingikhathi lethu sisebenta kukholwa kuNkulunkulu. Manje kuba indalo yaAbrahama bewungeke ubuyele emuva ezethembisweni saNkulunkulu. Bewuyohlala njalo njalo ugcina tethembiso taNkulunkulu. Bewungavumela lokho kube liqiniso. Akunenzaba ukuthi noma yini lenye lebe yingiko. Nguloko Abrahama lakwenda. Akunenzaba ukuthi noma ngibani wathini. Noma ngibani wathi lokho akusilutho. Nkulunkulu washo njalo naloko kuyakucathulula. Nguleyo ndlela intalo yaAbrahama lebukeka ngayo. Manje ngabe uyintalo yaAbrahama. Akuthi livi laNkulunkulu libe liqiniso nalo lonke lemuntu lingemanga. Livi laNkulunkulu. Ngako-ke niyabona. Uma utakuko kudisho ukuthi uyintalo yaAbrahama. Futhi ufulathele akunakwendeka diguqule wena lucobo usuke kuNkulunkulu futhi akusekho umhlatshelo losele wekungakholwa kwakho sewuphelile niyabona na manje wakwenda kuAbrahama hayi ukuthi Abrahama uma utokwenda into letsite ngitokwenda sivele sikhulu sakho futhi ngikwende babe wetive wathi ngikwendile kumbulani lesethembiso sasingumusa ngako konke futhi kungekho umthetho locutshaniswe kukonhlobo Kude ngisho munye uma mhlobo kukukhetha kwaNkulunkulu ngekwelucobo kwaAbrahama manje ngisho noma ungavumelani nalokunye kwaloko nje akunike kunaka kwemkhuleko manje niyabona akusiko lokho lokwendile kuthi tifiso takho tiyini kwakunesitho sifiso saAbrahama bekaliheteni kwa wehla avela emboshongweni wasebhabheli endase etigodzini taseshinari nelive lemakhaledi nelidolobha lase-uri futhi beka ngumuntu lojwayelekile nje futhi kungekho lutho u-abrahama lalwendile kungekho ngisho netifiso takhe kodwa nkulunkulu ngemusa nelukhetho wakhetha u-abrahama nguleyo ndlela lakukhetha ngayo akukho lutho lolwendile loko lakwendile manje kumbulani ku-abrahama nentalo yakhe uma ucabanga ukuthi utoba ngumfundisi noma umkristu ngoba abantu bakhuluma kahle ngawe noma ujoyina libandla ukuthi uhlale emangweni noma leli libandla lelikhulu kunawo onke edolobheni uyathi yenga nje ngiloko kuphela ungumuntu lolusizi uma kuta ebukristwini nkulunkulu ukhetha ngekukhetha baseroma sahluko semfica sahluko sesiphohlongo basho ukuthi kukhetha kwankulunkulu kungahle kume kuqinisekile esawu najakobe ngaphambi kokuthi noma ngimuphi umntwana adalwe bekanendlela yekwenta ngisho sincumo kuthi bebathi okwentani nkulunkulu wathi ngiyamtonza esawu futhi ngiyamthanza jakobe ngoba nkulunkulu bekathi ukuthi bebayini ngaphambi kokuthi umhlaba uke ubunjwe nkulunkulu wanikhetha kukristu ngaphambi kokuthi umhlaba uke ube khona libhayibheli lasho njalo ufaka ligama lakho encwadini yokuphila yeliwundlu hhayi uma uta e-altari kodwa ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba wakwenda libhayibheli lasho njalo umphiki ukristu etinsukwini tekugcina akholwa kakhulu ngisho nepentecostal kuze kudukise nalabakhethiwe uma bekungenteka Billy Graham wathi ngalo lobunye busuku emlayetweni wakhe wathi devil ubhodla kakhulu waze wakhohlisa ngekolucobo labakhethiwe ngacabanga oh Billy wente liphutha lapho ungeke udukise labakhethiwe ngoba baphephe naKristu libhayibheli lasho ukuthi lo mpiki kristu uyosondela kakhulu ukuthi uyodukisa labakhethiwe uma bekungenteka naloko lebekade okwenda etinsukwini tekugcina bekayosondelana kakhulu manje ukuthi bekade okwenda lokho futhi wathi uyodukisa bonke buso bemhlaba sambulo ngiyacaphuna labo emagama abo langabhalwanga encwadini yokuphila yeliwundlu kusukela ekusekelweni kwemhlaba leyo yintalo ya-abrahama kukhetha kwankulunkulu hhayi kwakho kwankulunkulu nkulunkulu wanikhetha anizange nimkhethe nkulunkulu nkulunkulu wanikhetha futhi wafaka ligama lenu encwadini yokuphila yeliwundlu lahlatshwa nini liwundlu na eminyakeni letinkulungwane letimbili leyendlula ecalvary hhayi ebusweni bankulunkulu beka liwundlu lelahlatshwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba ngesikhathi unkulunkulu abona loko sathane lebeka kwentile luhlelo lwakhe lwabekwa ngephandle futhi bekade ukuthi bekathothumela indodana yakhe futhi bekathoba inhlawulo yetonotethe nasemthondweni waJehova kunqoba futhi bantu bakhe wabulala libundlu emthondweni wakhe luchobo ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba futhi wafaka ligama lakho encwadini njengoba lihlengiwe. Lutumo ngulogo lakwendile uNkulunkulu wenta lokho khona ke sesaba ini hayi kuthi uma utho nginako bese ke uthi ekuphiliseni kwaNkulunkulu nake uBranham uNkulunkulu utho ngiphilisa uyintalo yaAbrahama sewukuphilisile ningatibeka yini tandla tenu ethi kwami ngendlela umnakethu Roberts lenta ngayo lokho akaphathelani ngalutho nako liphuzu nje lekuxhumana kanye inshumayelo yakhe luchobo yathi beka sandla sakho ngemuva kwesitulo emva kwakho manje sihlalo asinako ukuphilisa kuso niyabona na ngukholwa kwakho emsebentini lo sewucethiwe kuthi sewuvele uhlengiwe yalinyatwa ngenxa yethu iphambeko tethu ngemivimba yayo saphiliswa thine mnakethu uBranham ngabe ngitophiliswa kusihlwa sewuvele uphilisiwe uNkulunkulu wathumela moya lwengcwele wathumela abelusi benu futhi bashumayela livi lalelani futhi uthumela tiphiwo tetilimi kuhumusha uthumela abaprofethi netiphiwo tesiprofethi nako konke atama kukudonsela enzaweni umelusi angeke akuphilise ukukhuluma ngetilimi akukuphilisi kuhumusha akukuphilisi umprofeta akakuphilisi leletinye tiphiwo atikuphilisi kuphela kuyakukhomba uma kusiphiwo seliciniso kukukhomba kuphela lapho waphiliswa khona ngoba uyindala ya-Abrahama futhi wase uvele uphilisiwe futhi wasinziswa futhi kungakho moya lwengcwele anconcotha enhlitweni yakho konke babela ngiphe kona kutawuda kimi kunjalo manje kungakho sishumayela livangeli nguloko lenkuvetako le mitamo nguloko labanye bafundisi lokuyimitamo yabo labayivetako kutama kuphosa leyo nethi lenkulu siyidonsele ekhathi futhi sibone ukuthi ini yini angathi labanye bafundisi akathi sidweba ngenethi nje umbuso kaNkulunkulu ufana nemdwebi waya enethini wathatha inethi wase uya elwandle wayiphonsa ekhathi ngesikhathi adonswa angena bekanethi ixoxo timfuthu tinyoka bulembu netinhlandi bukisisani ukuthi kwentekani umthelela welivangeli ubamba labanengi futhi nje cishe evikini lekuqala kamuva inyoka lenzala yathi manje bukani uma ngitodzingeka ngente konke lokhu lokunye ngiyekele emakhadi ami imboza yami isho ibiyela ngqo emantini nkosikati Water Spider uhleti lapho futhi uyaqalada uthi uconze ukuthi ngingeke ngibe nemacembu ami futhi ngente letinto leti lapho futhi ngifanele ngisuse kupenda buso kwami ngiyekele tinwele tami tikhule futhi ngikhumule tikhindi tami tindvona cumbu 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 ingulube nje ekubhucuteni kwayo nenja emahlandeni ayo manje bekayini na wabanjwa enethini wenyuselwa e-altari bekanjalo naye kodwa bekayinyoka kwekuqala nje bulembu kwekuqala nje inethi yayingakaphathelani ngalutho nako kwamthonsela etulu lapha kuphela nale nhlandi yayiyinhlandi kwekuqala nje niyabona na kunjalo impela imvutamu tiyaliva liphimbo lami niyabona na Oh letinye tato tikhaliphile futhi tifundzile futhi tihlakaniphile ngangoba tingakhona lokho akaphathelani ngalutho nako ukuthi thoba namoya lwengcwele aconzisa ahola futhi angeke aze akuhole ngisho nalinye ligama akususe kulelo bible utokugcina usemgceni ngqo nalelo bible yebo mnumzane khona kanye nelibhayibheli uma ubona umbhalo futhi ubona lapha nalapha 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 futhi ubuta umfundisi wakho ngako uthi yebo ke lokho kwakukwalolunye lusuku uma umntana kaNkuluNkulu ungeke ukukholwe lokho cha mnumzane ngesikhathi lithi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi imisebenzi lengenda komini nani into yenda niyabona ukuthi beka yini nasibona sethembiso lapha umelusi uthi yebo ke lowo ngumbhetho akukho lutho kuloko ngeke ukukholwe ngoba awusibo bulembu noma inyoka uyinhlandi niyabona na nako ke awusiyo imbuti noma ingulube uliwundlu nelituba lingeke likhanyise lutho ngaphandle kweliwundlu kuyimvelo lefanako into lenkulu kunato tonke ngikholwa ukuthi ngashumayela lo mlayeto etulu lapha ngalesinye sikhathi liwundlu nelituba umlayeto lomkhulu kunayo yonke lengake nganikwa wona wenkosi ngesikhathi uNkulunkulu atimelela yena luqobo wathi melela yena luqobo avela ezulwini inyoni lemnene kunato tonke etinyoni lituba futhi uNkulunkulu namalongcwele ngumuntu lofanako luqobo lwakhe uma kungakwendanga Jesu bekana bobabe lababili kuMateyu 1:18 wathi lokho lakukhulelwe kwamoya longcwele beka ngesuye umntwana lolivezandlebe wathalwa ngalokuphelele uNkulunkulu ngakho beka indvodzana yaNkulunkulu kunjalo ngakho ngesikhathi efika ehla avela ezulwini hayi labanye bantu labathathu etulu ngaleya bakhuluma kodwa babona umoya waNkulunkulu njengelituba nguloyo umoya lowawunguye hayi umuntu wesithathu lokhulumako akusibo bonkulunkulu labathathu kunetikhundla letinsathu taNkulunkulu lofanako uNkulunkulu uyise ensike nemlilo uNkulunkulu indvodzana nenyame nemuntu uNkulunkulu umoya longcwele kuwe uNkulunkulu lofanako Jesu wathi ngalolo suku niyokwathi ukuthi ngikubabe babe ukimi nami ngikini nani ngikimi uNkulunkulu atama kubuyela enhlanganyelweni nesidalwa sakhe lasidala ensimini yase-Eden angeke ayilalele imithetho yakhe luqobo bantu bebagcwele sono ngesikhathi athinta entsabeni Sinayi uma noma ngibani athinta le ntsaba ufanele agwazwe ngemcibisholo kodwa ngesikhathi endiwa inyama besingamtsinza manje uba ingcenye yethu niyabona kusihola nekusiconzisa inhlanganyelo nathi futhi oh he kuthi balithatha njani livi laNkulunkulu futhi balende lingahlonipheki futhi ledzeleleke bese ke lomunye athole ukukhanya lokuncane kulo futhi agijimele ngalapha futhi ahlele futhi ente inhlangano futhi aphikisane nemfolo landzelayo yini ungasho nje ukuthi kunenzawo yethu sonke Sonke asimashe siye eziyoni asike hlukaniswa singemaKristu emaMethodist emaBaptist emaPresbyterian iluthela iPentecostal bakamunye bakambili bakamthathu Assemblies iChurch of God bonke asike hlukaniswa singemaKristu uma semukela Kristu njengemsindisi loqondzene nathi futhi sigcwaliswe ngamoya longcwele singumkhicito lobekwe luphawu lwaNkulunkulu baseFeso 4:30 uthi ningamtsabukisi moya longcwele leni bekwe ngaye luphawu ngaye kude kube khona umuntu lokuhlanyisako yebo ke noma iminyaka lemibili noma lemithathu kude ungalaleli uNkulunkulu kanye cha ungahle ukuthole lokho kualmanaki lenzala yelusuku lokutalwa lwabothathe kodwa awukutholi evinda uNkulunkulu ningamtsabukisi moya loyingcwele waNkulunkulu lena bekwa luphawu ngaye kude kube lusuku lokuhlengwa kwenu Siphetho sakho saphakathi sinqunyiwe uNkulunkulu bese ke ubekwa luphawu ekhathi lapho nguleyo ndlela lenda ngayo kuAbraham Abraham wamkholwa futhi beka kwabalelwa kuye ukuthi kukulunga konake umnika luphawu lokusoka njengesiqiniseko ukuthi ngikwendile uyindzawo yami amen nguloko ke manje Genesis sahluko selishumi nakubili hayi ukuthi uma nito ngikwendile
Now let's go to Genesis the 15th chapter.
Manje asiye ku Genesis sahluko selishumi nesihlanu. Ngulapho la aqinisa khona sivumelwano kuAbraham.
Now listen close.
Manje lalelisisani. Wasiqinisa sivumelwano noma wasayina sivumelwano naAbraham. Esahlukweni selishumi nesihlanu sa Genesis. Manje sithola ukuthi Abraham wathi, "Nkosi, utonginika ini? Ngibona ukuthi ngihamba nginyumba." Sewubali khehla, lokhu kwakuyiminyaka leminingi kamuva. Wathi, "Ngekubona ukuthi ngihamba nginyumba nendlala ifa yendlu yami, uEliezer waseDamaseko, yini lobe unganginika yona?" Futhi uNkulunkulu wamtshela ukuthi athathe imbuti leneminyaka lemithathu ubudzala. Lithokadi lelineminyaka lemithathu ubudzala nemihlatshelo yakhe nemvu leneminyaka lemithathu ubudala sihanqa nekuya etulu futhi wehlukanisa leyo mihlatshelo wayivula wase uthatha lituba lelifuywako nelituba niyangiva na thanini amen kulungile ngitobe ngifuna nithole lokhu manje manje utoqinisa lesivumelwano lesi ku-Abrahama noma asayine sivumelwano naye sewuvele umtshelile ngitokunika kona leso sethembiso manje utokusayina futhi afakazele ukuthi utokwenta kanjani ngako u-Abrahama wenda tonke letinto leti futhi wabukisisa imihlatshelo wakhweshisa tinyoni kuyo laze lilanga lashona aba umhlatshelo awukafanele wonakaliswe niyati ngako wakhweshisa tinyoni laze lilanga lashona futhi ngesikhathi lilanga selishona manje lalelani lobujulile bumnyama lobumatima bekulala buta ethi kwa-Abrahama niyakukhumbula loko na loko kumelele kufa kuwo wonke umuntu futhi ngaphambi kwakhe kwakusithando semlilo lesidunya intuthu sonke soni sifanele kuya esihogweni kodwa ngaleya kwaloko kwahamba kancane kukhanya lokumhlophe niyabona na wonke umuntu uyafa kufa kukwehlukana nesihogo kulahlwa kwakhe kodwa ngaleya kwekufinyelela kwaloko kwahamba kancane kukhanya lokumhlophe ibukisiseni wangena emkhathini waleyo mihlatshelo emkhathini wembuti lithokadi sihanqa wathatha futhi wahamba wangena emkhathini wayo aqinisa ku-Abrahama loko lebekatokwenta manje wonke umfundisi lapha noma ngikuphi utovuma Dr. Scofield lapha uyakuvuma bonke lalabanye bafundisi basesontweni labakhulu bayathi ukuthi loko kungesikhathi uNkulunkulu aqinisekisa sivumelwano na-Abrahama manje bekendani mina kethu Branham ubita loku ngekuqiniswa kwesivumelwano bekendani na naku lakwenza bekafakaza kuye kuthi bekatokwendani ngaye manje sendani uma senda sivumelwano lomunye nalomunye noma sisayine sivumelwano lomunye nalomunye ngaloko ejwayelekile singahle siphume futhi sibe nesangwetshi ndzawonye inkomishe likhofi noma lokuthide bese ke emva kokuba sekuphelile konke siyenyuka bese sibambana ngetandla sithi chawula mfana ngikulungile ngitovuma ngitovuma kuthi ngitokwenta into letside uma ngende sivumelwano na nalomunye umnakethu ne njengemnakethu Jean Gordy ahlethi lapha ngitothi mnakethu Jean ngalesibili ngitohamba nawe endase Kentucky ngemsebenti lothide ngulungile mnakethu Branham mbeke lapha niyabona na leso sivumelwano uma labo mnakethu labangema-accountants bahlethi lapha uma ngithi ngibeka solo angicela iminyaka lembalwa lendlulile kuthi ngite e-accountants futhi uma ngikubidele enhla lapha futhi ngathi mnakethu angiwathi ngisho nemagama akho kodwa uma ngithi ngitokwenta sivumelwano nawe sethembiso ukuthi evikini lelitako ngitokwehlela e-accountants ngiyabonga mnakethu Branham sivumelwano sivumelwano nguleyo ndlela lebe singakusayina ngayo ngekuqhawulana loko akunjalo na manje eJapan niyathi ukuthi benta kanjani sivumelwano lomunye nalomunye bakhulumisana ngetinto bese ke bathatha sigujana lesincane seluswayi bese baphonsa luswayi kulomunye nalomunye loko kuthi luswayi lunekuphila niyabona luyathinza kubamba luswayi luyagcina futhi nguleyo ndlela labaphonsa ngayo luswayi ethi kwalomunye nalomunye Jesu wathi nine niluswayi lomhlaba niyabona na futhi uma benda sivumelwano lomunye nalomunye baphonsa swayi ethi kwalomunye loko kuchaza ukuthi sivumelwano sabo sifanele sibagcine luswayi luyababamba lusivibele ekungcoleni akukho lokungona sivumelwano sethu sivumelwano kuqhawulana kwethu kuyinhlanganyelo sivumelana ethi kwesisekelo tenhlanganyelo kuthi sitogcina sivumelwano sethu kulomunye nalomunye luswayi luyogcina sivumelwano sethu ngoba aluyukona nomalone sivumelwano sethu siyohlala njalo sigcinekile kodwa ngetinsuku ka-Abrahama kwakwehlukile manje ngesikhathi benda sivumelwano ngaleto tinsuku labakwendile kwakukubulala umhlatshelo bawuvula bawuhlukanisa bahambe emkhathini wawo kuthi-ke bebangenalo liphepha liphepha lalisanza kuba khona nje eminyakeni lembalwa lendlulile lasungulwa bomanyovu lebe bakha tidleke tabo ngemphuphu yesigodo levela esihlahleni kodwa bebede liphepha kodwa bebane babeka tonke ticephu tabo nakanjalo njalo etikhumbeni sikhumba seliwundlu bebasishuka bese ke badweba letinhlavu temagama leti futhi bende futhi babhale imibhalo yabo yonke lemibhalo lemidzala yasendvulu kusekhathi kwekuthi isedwaleni noma esikhumbeni ngako basithatha ngokuthi edwaleni noma esikhumbeni futhi benda lesivumelane lesi lomunye nalomunye base ke bangena emkhathini walemihlatshelo letinqedu letimbili tesilwane lesifile base ke bephula loku kube kubili noma bakuthabule kube kubili lomunye athatha kunye nakunye lokunye basebenta sifungo uma sephula lesivumelwane lesi emkhathini wethu akuthi imitimba yethu ibe njengalomhlatshelo lesimelako niyabona ukuthi ngiconze kuthini manje bekendani uNkulunkulu bekakhombisa u-Abrahama ukuthi bekatokwendani esikhathini lesitako ngentalo ya-Abrahama njengaleyo lebeka sengakabi nayo Oh mnakethu bekasengakabi nako noko kodwa bekanesethembiso futhi lokho kwakukuhle njengoba kwentiwa amen uthi yebo ke sandla sami sikhubathekile ngintalo ya-Abrahama angitsasiboni isandla sami kanjalo kuhle nje njengoba kwentiwa uNkulunkulu wangethembisa kona sekuphelile akunanzaba ukuthi isandla sami siyini kungiloko lokwashiwo uNkulunkulu leyo intalo sibili ya-Abrahama dokotela uthi akukho thuba kuwe ukuthi usinze inkosi uthi ningaloko babe ukhuluma emuva enhlitweni yakho ngenkosi lephilisa tonke tifo takho oh dokotela uyindoda le kahle kodwa sekuphelile ngiphilisiwe uNkulunkulu washo njalo liqiniso lelo leyo intalo ya-Abrahama uNkulunkulu washo njalo ngiphilisiwe yebo mnumzane usengadla namanje akwendi mehluko ngiphilisiwe noma kanjani niyabona na Abrahama walinda iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu kuthi leso sethembiso sifike waya ngekucina ngaso sonke sikhathi sita elayini indlala abakhulekelwako sikhulekelwe uthi yebo ke ngisenato timfinyezi ngisadiva ngikabi angisakhoni kuhamba hlobo intalo ya-Abrahama iphika noma yini lephambene nayo uma yembuliwe kuwe manje angizange sengiphilise umuntu empilweni yami kanjalo na-Oral Roberts akazange na-Tommy Hicks noma ngubani lomunye noma ngumuphi lomunye umuntu even lowake waphilisa umuntu ku niyabona utama kwenta umuntu abe ngulotsite lomkhulu oh umnakethu sibanibani wabeka tandla tabo ethi kwami kucuca kwevakala kimi loko kwakungumuzwa nje ngiloko kuphela awukaphiliswa ngemizwa uphilisiwe ngekukholwa awugcini ukuthi uve lutho awuva lutho ngaphandle uma kulidlingozi uyakholwa Jesu akazange athi nikuvile loko ngitholele umbhalo munye waloko wathi ukukholiwe ukukholwa uNkulunkulu washo njalo niwakhe intalo ya-Abrahama ngiyamkholwa uNkulunkulu lokho kuyakucathulula ngakho niyabona akusuye umphilisi lomkhulu lotsite lofika edolobheni umelusi wakho uneligunya lelifanako lanoma ngumuphi lomunye umuntu makhelwane wakho dzaze wakho longumkristu umnakenu longumkristu bonke ba noma ngubani noma ngubani unelilungelo lekukukhulekela lebhayibheli lathi vumani emaphutha enu kulomunye nalomunye futhi nikhulekelane kunjalo sonke niyabona na kodwa sitama kwenda indvodza lenkulukati futhi isibite emadola lasigithi cishe kwesekela luhlelo ngetimali akukuphilisi ukukholwa kwakho luqobo kuNkulunkulu lokwenta kuphilisa uma nje ukholwa ukuthi wathini lapha wavele wabhala sivumelane nawe ukunika moya longcwele kube siciniseko ohe nguloko ke niyabona na kungaleso sizathu ngingathandzi kubeka tandla etikwe bantfu lomunye uthi mina kethu Branham ubeke tandla etikwami ludvuma uNkulunkulu mina kethu Branham bekangakaphathelani ngalutho naloko ungangibeki tandla noma mine kuwe beka tandla takho ethi kwakhe ngekukholwa futhi ukukholwe kulapho-ke la kukhona cela umfundisi wakho ukuthi akukhulekele umkhuleko untshintsha tintfo wendani na akukuphilisi kukunika kukholwa kwemukela losekuvele kwendiwe kuphiliswa kwakho uyakuconza manje bekathini ku-Abrahama ngitothatha sivumelwano lesinjengalesi Abrahama futhi wathatha Abrahama futhi wamkhombisa lebekathokwenta ngaJesu Kristu intalo ya-Abrahama Ngoba ngaAbrahama kuvela Isaka naloku nje kuIsaka kuvela Kristu ngaKristu umhlatshelo lomkhulu wendiwa yonke lethi letinye kwakuyimbewu yemvelo Israel 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 kodwa ngaKristu wavula iveyili kunoma liJuda noma wetive siGriki lesiboshiwe noma lesikhululekile wesilisa noma wesifazane kude sonke singene ngathi imlweni yeshekhina leyayiye emajuda kuphela kodwa manje kwaloyo lothandzako akede akede leyo kwakungile mbewu unkulunkulu lebekakhuluma ngayo wentani ngaleyo mbewu wamyisa ecalvary wamtsabula wamehlukanisa wafa ngaphansi kwetehlulelo tehlulelo tebunkulunkulu tankulunkulu sonke siyakwathi lokho njengemakristu wentani wavuka watsabula umphefumulo wakhe emtimbeni wakhe umoya wakhe kuphila kwakhe kwaphuma emtimbeni wakhe emandi ingadi namoya wavela emtimbeni wakhe futhi ngelusuku lwesithathu unkulunkulu wavusa umtimba wakhe wase uwubeka ngesekudla sakhe ezulwini wase uthumela umoya uphume kulowo mtimba ubuyele kithi khona-ke niyabona ukuthi bekendani lihlelo uma wethembele kuloko ulahlekile yinye kuphela indlo leyo-ke uma letho tivumelwano tihlangana ndzawonye letho tinhlavu temagama indlela letatithatshulwe ngayo bebafanele bahlangane khaqa njengesisila selituba lonke luhlavu leligama naso sonke sichephu lesathatshulwa lesithatshuliwe sikhumba semvu noma lidwala kwakufanele kuhlangane khaqa njengesisila selituba ndzawonye ngco akukho lokwakungabekwa esikhundleni kwakufanele kufane impela nje ekuqinisekisweni kwaloko uma baletha lolunye lucedu futhi betama kule nda lalingeke lihlangane khaca nalo kwakufanele kuhlangane ncamashi nje ngendlela lokwakungiyo futhi uma libandla lihlengiwe futhi livuke ekuvukeni singumlobokati wakristu ngikusho lokho ngenhloniphe ukuthi thoba ngethemba ukuthi sinjalo sikholwa ukuthi sinjalo ngekukholwa singiko umlobokati wajesu kristu tofanele abe nemoya lofanako kuko kuthi lelenye ingxenye yesivumelwano beyinaso ngesikhathi ilapha emhlabeni niyabona ukuthi ngiconze kuthini unkulunkulu wakuqinisa khona-ke kuphila lokufanako lokwakukujesu kuyoba sebandleni lakhe nelibandla litobe lenta tinto letifanako jesu latenta loyo lokholwa ngimi le misebeni lengiyentako mine naye utoyenta khona-ke longakholwa bekangayibona kanjani imisebenzi yankulunkulu futhi ayibide ngabhelizebuli kufunza ingcondo noma niyayibona imisebenzi yenkosi yethu kanjani oh lokhaliphile lofunzile impela kodwa kukhweshe ngemamayela lasigithi etintweni tankulunkulu niyabona na wasiqinisa sivumelwano kugenesisi sahluko selishumi nesihlanu niyakuthola lokho ngephandle lapho ngamunye wenu manje genesisi sahluko selishumi nesihlanu waliqinisa livi futhi khumbulani lalelani manje akazange akuqinisekise kuye waze wamlalela ngalokuphelele enkulunkulu futhi angeke akuqinisekise kuwe uze utinikele ngalokuphelele yonke into manje ngifuna nikugcine engcondweni loku batsewethu lomncane longumamishi noma dankati umenonite noma ngabe kuyini lapho niyakuthola ngethemba manje waliqinisa livi manje asihambe futhi oh besingahlala nje lapha ema-awa kodwa asinaso sikhathi manje asiye kugenesisi sahluko selishumi nesikhombisa kulungile ngesikhathi amnika emandla manje kugenesisi sahluko selishumi nesikhombisa livesi lekuqala unkulunkulu wabonakala ku-abrahama njengankulunkulu somandla abrahama bekaneminyaka lengemashumi layimfica nemfica budzala sara bekaneminyaka lengemashumi lasiphohlongo nemfica budzala futhi kusukela bekanemashumi lasikhombisa nesihlanu nasara emashumi lasithupha nesihlanu bebakathe balinzele lesithembiso lesi hhayi angekucina ngaso sonke sikhathi ukuthi unkulunkulu bekatokwenta akazange anyakade kuloko lebebakukholwa Nguleyo ndlela.
I seen God saw that he was determined to hold on.
Manje wabona uNkulunkulu abona ukuthi bekatimisele kubambelela. Oh, alibusiswe ligama lenkosi. Uma uNkulunkulu abona inhlitiyo yakho, uma akukhombisa lokuthide, futhi kungakhathaleki ukuthi lomunye umuntu uthini ngako. Live lakhe futhi wena hlala nalo. Ungaphambuki, unganaki liqiniso, kodwa hamba kulo. Nkulunkulu washo njalo. Nkulunkulu ungumoya, uhola abantu bakhe ngamoya nangeliqiniso. Nelivi lakhe liliqiniso. Na Jesu beka livi lakhe. Ekuqaleni beka khona livi, nalivi beka kuNkulunkulu. Nalivi beka kuNkulunkulu. Nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu.
He appears to there as almighty.
Manje ubonakala kuye lapho njengankulunkulu somandla kusukela egameni lesiHebheru nguEl Shaddai lokuchaza ukuthi Shaddai kuchaza libele ngesiHebheru. Manje bekangesuye uNkulunkulu lonemabele kodwa Shaddai lokukuthi bunyende uNkulunkulu lonemabele.
I am the breasted God. The strength giver.
NginguNkulunkulu lonemabele, umniketi wemandla, lowenele, umniketi wekuphila. Ngalamanye amagama wabonakala kuAbrahama, anemashumi layimfica nemfica. Futhi Abrahama bekangasesuye umuntu, akhuluma ngemagama emuntu. Kunalomncane, umntana lomncane losamunya, lobeka ngabanjalo, lobeka gula, buthotha bakhe babungasekho. Futhi sibeletho saSara sasesifile.
But he said, I am El Shaddai.
Kodwa wathi ngingu El Shaddai, ngingulonemabele, make uNkulunkulu. Njengeluswane loluncane luyagula futhi luyathethema, emandla alo sekahambile, lilahlekile, lilele ngephandle lapho, lugula kakhulu, nesikhumba salo sonke selulelwe ekhathi, njengalabo bantwana labancane eNdiya ngibonile. Kuyinto lebukeka ithabukisa kakhulu, sisu sabo lesincane sithumbile ngenxa yendlala. Loma ke lomncane alele lapho afa, disinteluswane loluncane timanyata nje. Ubona tisintalo etinzebentalo yonke inyama seyihambile sikopho sato lesincane lapho sihlangana khona ningasibona silele lapho alusakhona ukuchubeka lukhale selulambe kakhulu make afinyelela kuwe loluswane luthathe yebo uma uthatha lolu ubukethe inkulungwane taletinengi letilele lapha futhi thine maPentecostal sakathi kithi temakudola etakhiwo futhi oh impela niyabona SingemaKristu sibili angitiboni mina lucobo cha ngihalika ngalokwenele ukuthi ngibondle manje lokho akusiko lokwashiwo ngulomnye umuntu nguloko lengkwatiko mina lucobo bebengilapho nguloko imali bantu labangipha yona eminikelweni weluthando ngendani ngayo ngiyalapho ukuthi ngibondle futhi ngibanike kudla futhi ngibatshele ngaJesu Kunjalo impela akukho lutho asinalutho lapha Jesu ngikholwa ukuthi uyetha masinyane anginasikhathi setinto letinkulukati naletinhlobo leti 13 lapha asithumele umlayeto kulabafaki nguloko lasilindzele ukuthi sikwende nguloko umlayeto longiko hambani hambani niye eventonke futhi nishumayele livangeli hayi ukuthi hambani nende 13 hlangano nakhe emahlelo futhi nakhe takhiwe letinkulu netindlu lokho kulungile angikamelani ngalutho nako kodwa akusiko lokwashiwo uJesu akazange athambani nende 13 hlangano hambani nokwakha emabandla lamakhulu Takiwo letinkulu wathi nishumayele livangeli yini livangeli emandla netibonakaliso tamoya longcwele manje bukusisani sihlanganiso futhi sihlanganiso sibopha umusho ndawonye letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako ungeke nje ulithathe livilothwa ufanele ube nento yekulesekela kwenda tibonakaliso tililandzele ningahambi nifundise emahedeni hambani nishumayele livangeli nibonakalise emandla uNkulunkulu embi kwabo kodwa sendele tinye tinto Niyabona ukuthi ngiconze ukuthini manje loluswane loluncane lwaAbrahama beka njenga loluswane loluncane lolukhukhumukile wonke mathemba lalingasekho kodwa nginguEl Shaddai vele nje uncike etulu lapha esifubeni sami futhi uphindze umunye ubuyele emandleni futhi
Oh seed of Abraham
Oh, ndalo ya Abraham. Ngiloko la kwendaka kuwe. Lesi sethembiso sakhe, ungathathi inthombumbulu kuso. Thatha sethembiso. Ungathathi lokho noma ngibani omunye lanako, langasho lutho ngako. Akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga. Akunenza bakuthi lifakazeleke kanjani ngekwesayensi. Ukuthi linjalo. Akuthi livi laNkulunkulu libe liqiniso. Yenyukela ngqo ebeleni laNkulunkulu. Lo nemabele, lelisha nalelidzala litestamenti yalinyatwa ngengcayethi phambe kothethu. Ngemivimba yayo siphilisiwe thini uma unesikhala kulelo bele ukuthi ukuphilisile khona ke sibambe yini isikhala na ngemivimba yakhe siphilisiwe thini lokho kusentalweni yaAbraham wena uthi anginayo emoya longcwele yalinyatwa ngengcayethi phambe kothethu kuphenduka umpapatiso futhi niyokwemukela moya longcwele lesethembiso senu nesebantwana benu labo lokhashane bonke inkosi uNkulunkulu wethu leyo babita libele livuliwe kunoma ngubani loto kukholwa uma ugula futhi udzingile hayi ukuthi ngitokwenta ukuthi nekuthi sekuvele kubhadalelwe unikethwa kwekukondla kwekukondla sekuvele kubhadalelwe Jesu wakubhadalela NginguNkulunkulu lonemabele, wota noma ngibani lothandzako. I-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, nabo bonke. Ncika esifubeni sami. NginguNkulunkulu lonemabele ebantwana bami. Intalo ya-Abraham. Niyabona ukuthi ngiconze kuthini? Nalo mntwana nomncane, akasuye uNkulunkulu lonemabele kuphela. UnguMenetisi, loluswane loluncane lubamba libele lenina. Ngiyethemba lokho akukacaci kakhulu eTestamenteni letibhicene. Kodwa loluswane loluncane lubamba libele lenina. Aludonsi kuphela emandla alo kumake. Kodwa lwenethisekile ngesikhathi likwenda. Luyathi ukuthi lowo ngumake walo. Haleluya. Newesilisa noma wesifazane longancika esifubeni saNkulunkulu. Lo ngubabe wami lowadala emazulu nemhlaba. Wangenda. Wangenda sidalwa lesisha emva kokuba angende sidalwa sesikhathi manje ungenda sidalwa seliphakathi beka nguye lwaniketha lesethembiso ngenelisekile angikhathali noma sisu sami siyankengetha inhloko yami yankengetha tandla tami ngulendlela noma leyo ndlela ngenelisekile nginesa esethembisweni saNkulunkulu somandla leso sethembiso sakhe amen amen umniketwe amandla kufa utokufa oh angifuni kufa angifuni kufa oh angifuni kufa ukhala indwe yokuqala niyati leli hoshotako liphimbo lelincane ngenshumayelo ngekufundza livi ngemkhuleko ndzwana tsite ngingumphilisi wakho ngingu Elshaddai oh ngabe lokho ngalinyatwa ngencayethi phambe kotakho ngemivimba yami waphiliswa yebo ke ngitoba nani kude lutho sekuvele kuphelile into kuphela lofanele uyende kukwemukela yebo ke uma ngito jabula uma ngito shiya bakamunye futhi ngijoyine assemblies noma ngijoyine ngishiye assemblies futhi ngijoyine bakamunye unga akukaphathelani ngalutho naloko loko akaphathelani nako awudzingi ukuthi ujoyine lutho sewuvele ufakazile ukuthi ungumntana wakhe Ncika esifubeni sami kubeka nekumunya nje oh dokotela uyeda uthi yebo ke dokotela uyathi ngifuna ukukutshela lokuthithe ngifuna ukubhadalela inkonzo yakho ye science impela usithe kakhulu futhi wanginika indududo lenengi kodwa uma sewufike ekugcineni kwentsambo yakho Ngiloko kuphela lo ngakwenta. Ya ngi wena uto kufa ungavele nje wente yebo ke dokotela ngisayina lelisheke uthi ngilinike wena kodwa ngifuna ukusho lokuthithe dokotela angina kufa uyini angeke ngife wathi kanjani ukuthi angeke ngimunya emandla ami abuye ku Elshaddai ngi Oh bayaphuma bese bathi bayekeleni kungeke kubalimade bayekele nje batho bangeke konke ku batho kufana kanjani kodwa uyathi ukuthi ukhuluma ngani beka khona lapho wathi kanjani sethembiso Abraham wathi kanjani ukuthi utoba nalolo swane sethembiso niyabona na Elshaddai yebo ke wenteni emva kokuba sewuphilile wenteni kude lutho umbathele yini lo mshumayeli uma umbathele wendele iphutha ngabe uyi wendeni angidzingekanga ukuthi ngende lutho ngani sekuvele kwendiwe ngisandza ukukholwa nje wakhuluma nami wangibita futhi ngemukela sifuba futhi manje sengeluleme bangakhi lobe nesentakala usaloko oh mnakethu impela manje asinaso nje sikhala lesenele kushumayela ngendlela lengithanda kushumayela ngayo angisuye umshumayeli kangako kodwa ngiyathanda ukukhuluma ngaloko lengikwadiko niyabona na bukani manje ake sithathe lokhu manje wendani na manje kini nine lenigcina imibhalo yenu manje sasentiwe ngani lesivumelwano manje sitontshintsha indzawo lapha umzuzu nje esahlukweni lesilandzelako manje wendani wenda sivumelwano na Abrahama sikusho kanye nami Abrahama nentalo yakhe yini intalo ya Abrahama wesilisa lotelwe kabusha lo nowesifazane logcwaliswe ngamoya longcwele oh manje mnakethe uBranham kulungile sitobona kuthi wasigcina yini sethembiso sakhe Abrahama ku Genesis 12 walungisiswa wabitelwa ngephandle kulungisiswa futhi walikholwa livi laNkulunkulu ngabe kunjalo lalinjalo ke nelibandla ku Martin Luther ngabe kunjalo na Genesis sahluko selishumi nesihlanu wamehlukanisa ngesikhathi alalela ngalokuphelele futhi waqinisa sivumelwano kuye ngengadi emaHebheru 13:12 nelishumi nakuthathu Jesu wahlupheka ngaphandle kweligede kude angcwelise bantu ngengadi yakhe lucobo ngabe kunjalo na yini layithumela umlayeto emhlabeni sithunywa kwakungubani eminyakeni welibandla lasePhiladelphia John Wesley ashumayela kungcweliswa ngulapho la akuqinisa khona wamehlukanisa nesono bekakholwa ngekulungisiswa Genesis 12 wasiqinisa sivumelwano ngengadi achitha ingadi yese hangana kanjalo njalo esahlukweni selishumi nesihlanu futhi wangcwelisa libandla manje sahluko selishumi nesikhombisa waniketa moya lwengcwele qaphelani ngingu-El Shaddai khumbulani utokwemukela lokuthite kuye manje lokuvela kuNkulunkulu emandla labanye be njengeluswane ludonsa emandla amake lucobo emtimbeni wamake ngekumunye libandla lanikwa moya longcwele lidonsa emandla moya angene kulo amunya awabuyisa waniketa libandla moya longcwele umniketi wemandla emandla akhe lucobo uNkulunkulu aniketa sikhala umntana wakhe lobuthakathaka lovumile kukholwa kwakhe kumnika emandla ngento letsite sewulungele kumentela lokutsite manje kulungisiswa Abrahama kulungisiswa Genesis 12 Martin Luther entalweni yaAbrahama kungcweliswa Genesis 15 kuqinisekiswa kwesivumelwano intalo yakhe yaAbrahama John Wesley kungcweliswa Abrahama bekanesikhala labekadonsa khona esimeni sakhe lesibuthakathaka emandla uNkulunkulu lucobo niyakubona na bangakhi lokubonako tsanini amen emandla uNkulunkulu lucobo amunya ngesethembiso uwanika emapentecostal umoya longcwele udonsela kuphila kwaNkulunkulu lucobo ngokubo njengoba akwenda ngekwemvelo lapho wenda kwakamoya lapha niyabona kuku-Abrahama nentalo yakhe emva kwakhe niyakuthola lele ngikuconzile manje khumbulani libandla lisachubekela embili manje futhi esahlukweni selishumi nesiphohlongo manje naku kancanyana lokhu ningahle ningavumelani nalokhu bazalwane manje nine labaningi benu manje ngicabanga ukuthi Luther bekangakholwa noma yini lenye ngaphandle kwekulungisiswa cha mnumzane loyo kwakungumnyaka wakhe ngikholwa ukuthi uyofika ekuvukeni kulabafile impela
Kulungile. Kungcweliswa. Bewungasho iMethodist lenhle leyisikwele kuthi kungcwelisa akusiwa umbhaphathiswa moya longcwele. Impela bewungeke. Konke kungcweliswa ngumoya longcwele. Yebo mnumzane. Nine emaNazarini nePilgrim Holiness nakanjalo njalo. Kuthi nikukhola kanjani lokho? Yebo mnumzane, kungcweliswa ngumoya longcwele. Akusiko. Kuyimisebenzi yamoya longcwele. Hayi kugcwaliswa kwamoya longcwele. Kamnumzane nako kufika iPentecost nempapathiswa moya longcwele kunjalo impela kodwa manje sifuna kuma libandla lePentecostal umzuzu nje ngamunye walabo bahlela futhi bafela emikhonveni yabo manje ngifuna nibuke nine lenibhala phansi umbhalo livesi lesine nelesihlanu emva kokuba sekambitile ngekulungisiswa wamgcwelisa ngengadi yesivumelwano umnika kuphila kwakhe lucobo esahlukweni selishumi nesikhombisa umbhaphathiswa moya longcwele manje yini lelandzelako ku-israyeli na labanye benu nine tifunziswa telibhayibheli kubekwa kwendvodzana ethestamentini lelidzala uma indvodza italwa emndenini beyindvodzana kodwa beyisengakabi indlalifa noko niyabona babe bekangadi kuthi lowo mfana bekatoba yini ngabe kunjalo na ngako bekanemfundisi amkhulisela eminyakeni lothile bese-ke kini nini bafundisi kubekwa kwendvodzana unkulunkulu wenza into lefanako esambulo kumatewu sahluko selishumi nesikhombisa wathatha petro jakobe najohane wenyukela enzabeni lephakeme ngashumayele ngaloko kanye lapha ethi kwenzaba futhi waguculwa simo embi kwabo bekendani bekakhombisa kubekwa kwendvodzana manje caphelani etestamentini lelidzala bebane indvodzana yatalwa bekayindvodzana kodwa bekanemfundisi kuthi ambukisise kubona kuthi uta kanjani futhi yena uyise sonke sikhathi wabekathishela lobendlula bonke lebekangakwenda endvodzaneni yakhe noma ngumuphi babe bekangakwenda futhi ngako lo mfundisi bekabukisisa indvodzana futhi uma indvodzana beyilimbuka nje beyinganaki ingafuni kulalela beyisolo indvodzana ngoba watalwa uyindvodzana kodwa bekangeke abe nelifa ngiyacela bazalwane fakani kucabanga kwakamoya manje natsathe bekangakaze abe nelifa noko bekayindvodzana uyise wamnakekela lelo ngulelo cembu emuva lapho ehlane niyabona na bekane bekayindvodzana liciniso kodwa bekangakaze abe nelifa bese-ke umfundisi bekakhuphukela embi kwababe futhi athi indvodzana yami yenta kanjani kufanele kuthi wakhophota kanjani futhi wathi ake ndi kahle kakhulu niyabona wachasha indvodza lebeyicotho nje futhi yethembekile kuthi hhayi tshani esigqokweni sayo noma lusiba njengoba sikubitha kanjalo kodwa bekakhuluma liciniso indvodzana yakho ayendi kahle kakhulu angeke ilalele ngingeke ngiyifundise lutho kulungile akazange athole lifa yebo-ke kube-ke wefika wasekuthi ngiyadibuta namuhla kuthi ngesikhathi unkulunkulu enta indlo lefanako entalweni ya-abrahamu bantwana bakhe lapha ngesikhathi umfundisi ngubani umfundisi wethu ngabe ngumbhishophi ngabe ngumfundisi wesifundza ngubani yena ngumoya longcwele akancembedisi utshela babe kona kanye nje lokwentekako uyenyuka bese uthi bachuba kanjani bantwana bami endasi lapho oh babe onke amadodzakade akho ahule etinwele tawo apenda buso enda njengelive bagcoka timphahla tekungatiphathi kahle timphahla letibukeka njengete madoda batibita ngemabhuluko laveta imilende nemabhuluko nebesifazane bakho emadodzakade akho acanca nje angene kuloko ngco futhi babe indvo lembi emadodzana akho bashumayeli bakho bayakuvumela o yebo impela bayakuvumela tonke letintfo lotifundzisile ngoba bayesaba ufanele ativele anjani babe angeke abayisa embili babantwana bakhe ufanele abanakekele kodwa umntana longumthwalo lonje pho yebo-ke abakwendi ngani yebo-ke batentela inhlangano kuthi nje batimbonye bona nzawonye njengoba benta kwakha umbhosho ongasebhabheli yebo babe uthi kuyofika eluhlobeni lolufanako lwesiphetho futhi niyabona na futhi batakhela umbhoshongo libe bawucabanga ngenhlangano yabo bebangathonisela lonke live kubo kodwa bukani nje ukuthi bentani o kudumata babe Ufanele ative ahlazeke kanjani pho? Ufanele advele kanjani imoya longcwele? Kuthatha lelo livi liye enkathimlweni asho ukuthi libandla liquba kanjani? Kuthi bemukela kanjani imfundiso lendiwe ngumuntu esikhundleni seliBhayibheli? Liqiniso lethulwa kubo ngqo. Futhi bafulathela futhi basuke kulo. Nako lapho khona ngoba inhlangano yabo ayikukholwa. Kepha noko bayathi ukuthi livi laNkulunkulu. Futhi kude lomunye umbhalo eBhayibhelini ngaphandle kwalokho. Uma impela kulivi laNkulunkulu kutoba kusukela kuGenesis kuya esambulweni, uyoba into lefanako. Bemukela kufafata esikhundleni sempaphatiso. Benda tonke letinye tinto. Tonke tinhlobo tetivumo kholo nako konke lokunye. Ufanele ative anjani babe? Angeke anikete leyo ndvotsana lutho. Kodwa uma ke akhuphuka futhi athi, kodwa kukhona labathite, ngiyakutshela, bangamadodana akho sibili. Angikhathali ukuthi kwentekani, bamela loko lokushoko. Batiphathisa kwakho nje. Loyo muntu impela nje wenda njengawe, usho into lefanako loyendako. Uma tingceku leticashiwe tenda into letsite, akananzaba, kungumsebenzi wababe wakhe. Ngifanele ngibe ngako, uvele akuthabule nje. Uthi athi ungeke ukwende lokho kubabe wami. Babe wami washo ukuthi nekuthi futhi nithethe imiyalo yaNkulunkulu futhi nayenda lisiko lebantu. Kude umbhalo lonjalo eBhayibhelini ngetinto letinjengaloko. Oh, ngako leyo yindvotsana yami. Ya, khona ke ulikholwa sibili livi lami njengaAbrahama nje. Ngako uyintalo yaAbrahama liqiniso. Ngako manje wendani babe? Wase ke uthatha lusuku loludzide emva kokuba lendvotsana seyifakazelekile. Manje iPentecost iyachabanga kwathi nje ungatalwa kabusha, wathola moya longcwele ngoloko kuphela lokwakungiko. Waqala nje ngaleso sikhathi bukusisani ukuthi wendani kuAbrahama? Wase wendani ke? Lo babe wamkhipha lomfana futhi wenda litsili. Manje nonke nini bafundzi beliBhayibheli niyakwazi lokho. Wenda umkhosi wabeka indodzana yakhe etulu endzaweni yesive, wayibeka engutsheni lenhle futhi wayihlalisa etulu lapho. Futhi wenda imisebenzi yekubekwa kwemfana noma kubekwa. Bangakulwathi ngokuthi lokho kuliqiniso. Kanini amen. LiBhayibheli buyela kubaseGalatiya sathuko sesine futhi usithathe lapho. Paula akhuluma manje wabeka leyo ndvotsana yendani yayinemcimbi wekubekwa kwemntwana. Kubeka leyo ndvotsana kwase kuthi ke emva kokuba sekabonile ukuthi leyo ndvotsana yayitokwenda utosigcina lesethembiso. Akukho muntu lotomvimbela kuso, ufana neyise nje utohlala nako ngqo agawule futhi ayekele emazukwela awele noma kuphi lapho afuna khona, akancemphedisi. Futhi uthi ngingabeka lithemba kulo mfana. Ngako wenda kubekwa kwemntwana futhi wendani emva kokuba sekende kubekwa kwemntwana. Lo mfana indvodzana lebekwe ngaleso sikhathi embusweni wababe futhi unemalungelo lalinganako kuwo. Ngalenye indlela uma babhale lisheke ligama lakhe lihle nje eshekeni njengoba leyise linjalo, bese ke seyendiwe umntwana noma ibekiwe. Unkulunkulu wenda into lefanako kuJesu ethi kwentsaba yekuguculwa simo ngesikhathi wendani yena? Wamsibekela, wamthatha, wamenyusela endzaweni yesive. Wathatha bufakazi lobuthathu, Petro, Jakobe naJohane. Waletha bofakazi lababili ezulwini kukhombisa lokuthathu bufakazi. Futhi ngesikhathi amsibekela nesembatho sakhe, ingubo yakhe lenhle wamgcokisa, simo lesikhathi mulisiwe. Likhanya njengelilanga emandleni alo. Ngabe kunjalo neliphimbo lavela ezulwini lathi lena indvodzana yami lethandzekako yiveni. Amen. Ngimbeke ngekwenzawo lengiyona yona leyo indvodzana yami. Loko lakushoko ngitokwesekela, uwagcinile emavi ami. Ulwe kuwo onke elamahlelo nako konke lokunye futhi ukugcinile kukholo. Akancemphethisanga bekakathe aqinisile. Uhlala njalo asemsebentini wami. Uma bantu bambuka bayangibona lena indvodzana yami yiveni. Ngabe wakwethembisa lokho kuye? Cha, ngaye kufika intalo yaAbrahama ngento lefanako. Sahluko sesine nesesihlanu, uNkulunkulu wamkhipha Abrahama wase ubeka kubekwa kwemntwana ethi kwakhe. futhi wanjinja ligama lakhe luthumo lisuka ku-Abrahama liya ku-Abrahama. Abrahama uvela egameni la-Elohim ligama lankulunkulu lucobo. Wahlanganisa ligama lakhe neligama lankulunkulu. Nkulunkulu ng-Elohim bangakho lokwati koloko. Jehova lomkhulu Elohim lo enele konke lo tiphilela yedwa ngekwamandla akhe Elohim futhi wendani na wakhipha lo HEM egameni lakhe wase ukubeka egameni laAbraham ngoba bekangu Abraham uNkulunkulu ungibabe wako konke naAbraham ungibabe wetive luthumo Elohim babe wabo bonke Abrahama babe wetive abeka ngekwenzawo lengiyona yona luthumo loko kusemva kokuba libandla lakhe lemukela moya longcwele emva kokuba sebendlulile ekuvivinyweni niyabona iPentecost iyaphuthelwa ngulokho bathi hlela bona lucobo abakhonanga kuqhubekela embili khona ke uma uNkulunkulu enda into letsite uthi aha kweshani kuko niyabona libandla lethu alikufundisi lokho endasi lapho qhubeka kodwa naku lakwendile ku-Abrahama u-Abrahama nentalo yakhe emva kwakhe manje sikuGenesis 18 solo sisevesini lelishumi nesiphohlongo manje ake sibuke wase-ke uyamthatha emva kokuba sekende lokho manje leyo yinto yesibili la endile into yokuqala umnika kulungisiswa lelishumi nakubili lelishumi nesihlanu umnika kungcweliswa lelishumi nesiphohlongo umnika moya longcwele ekupheleni kwako ubukisiseni masinyane manje bonke labalabanye bathatha iminyaka nilalele na niyakuthanza na yonke le minyaka kusuka ekulungisisweni kuya ekungcwelisweni kwakuyiminyaka leminingi kusukela ekungcwelisweni kwaze kwaba siqiniseko moya longcwele kwakuyiminyaka kodwa esahlukweni lesifanako wambeka emva kwamoya longcwele iPentecosti ineminyaka lengemashumi lamane nento nje budzala niyati uqala kubeka emadodzana akhe Martin Luther washumayela kulungisiswa iminyaka neminyaka neminyaka kufika kungcweliswa iminyaka neminyaka kufika umbhabhatiso wamoya longcwele kodwa ngekushesha nje emva kokuba iPentecost iyende into lefanako bonke lalabanye babo bayenda khona ke uqala kudonsa emadodzana akhe lamela liqiniso lakhe futhi umnika lokuthite lokukhethekile wamkhulisa embi kwebantu ngento letsite kuthi wema ngephandle niyabona wambeka manje-ke esahlukweni lesifanako umnika sibonakaliso uniketa libandla lepentecostal sibonakaliso sesikhathi sekugcina emva kokuba Abrahama sekaneligama lakhe liguquliwe tinsuku letimbalwa labekwa ngaleso sikhathi njenga-Elohim wathi hlanganisana nkulunkulu oh niyathi akukuhle yini kuba ngomkhicike longcwele ya niyabona na wambeka wamhlanganisa nankulunkulu wamnika ingxenye yeligama lakhe futhi hlobo luni lweligama libandla lakhe lelinalo ligama lakhe ngabe kunjalo ngita ngeligama lababe wami futhi aningemukelanga ligama lajesu uma lomunye atofika egameni labo ligama lakhe ligama lenhlangano yena utomemukela kodwa wahlanganisa Abrahama neligama lakhe nelibandla lakhe lineligama lakhe nabaningi besifazane labakahle kulelive kusihlwa kodwa munye nkosikati William Branham nguye lohamba nami kunalinye libandla leliphila egameni lajesu noma yini leniyendako ngelivi nangesento kwendeni egameni lajesu ungambhema yini isikilide egameni lajesu ungawakhuluma yini emanga egameni lajesu ungeba yini egameni lajesu ungasuka yini eqinisweni lankulunkulu egameni lajesu impela cha yebo-ke noma yini labayendako ngelivi nangesento bakwenta konke egameni lajesu kunjalo nako lapho khona lihambisana neligama emva kokubekwa kwemntwana emva kokubekwa kwemntwana manje uthi kutoba khona imbubhiso iSodoma itosha futhi ngiyathi ngishiywa sikhathi kodwa ngifanele ngihlale naloku nje kwelula ngemizuzu lembalwa niyabona Ngoba kusasa ebusuku ngifuna kusho lenye into. Ngibeketeleleni nje imizuzu lembalwa nitokwenda. Kaphelani, wanjinja ligama lakhe wase ke umnika sibonakaliso. Kuthi kuphela kwase kusedude. Abrahama wase uyaphuma wahlala ngalokunye kusa lokushisako emnyango welithende. Wavuka cishe ngesikhathi sasemini. Futhi wabuka wase ubona amadoda lamathathu eda. Kuthi Abrahama wathi ukuthi kwakukhona into lengakejwayeleki ngabo. Ngako wagijima waphuma. Nomunye wathi ngalele linye lilanga lijuda leliphendukile wathi lokho kwakhombisa ukuthi la madoda lamathathu bekanguyise indodana namoya longcwele ngumbhedo. Akasho ngokuthi makhosi ami njengeliheteni wathi nkosi yami lothi kwakunguye lobekabitha letingelozi letimbili emakhosi. Umhlubuki endasi lapho ukhombisa ngco ukuthi lelo klasi lelifanako liphila kuphi namuhla. Kwenta nkulunkulu abe bantu labane noma labasihlanu labehlukene. Nkulunkulu unkulunkulu munye. Nkosi yami kwasho Abrahama lothi wathi makhosi ami lamabili awo kodwa kunalamathathu awo lapho. Futhi Abrahama waconza ukuthi kunamunye unkulunkulu kubo. Nkosi yami kubukeni futhi khumbulani kwakungesiko lokuncane nkosi lapha kwakung Elohim nkosi yami Elohim Jehova wenyukela ethendeni. Oh lalelani lokho wonke umuntu bekachakathela into yokuqala niyati bahlala lapho futhi bachuba ingcoco. Ngifisa kwangathi ngabe benginesikhathi sekugcizelela nikufundzile nje esahlukweni selishumi nesiphohlongo. Bahlala kanjani lapho manje lenzani wendani yena ukhombisa kuAbrahama lokhu loko lato kwenta entalweni yaAbrahama manje bekayini emgwaqweni na. Emva kokuba Abrahama emva kokuba sekalungisisiwe wangcweliswa wagcwaliswa ngamoya longcwele emifanekisweni netithundi futhi bekakathe abekiwe wase ke uyefika futhi bega niketa sibonakaliso ukuthi kuphela kwase kusedude. Kwehlela kutobhubhisa lomubi live lelinesono laseSodoma. Ngabe kunjalo manje khumbulani Jesu wathi niyamkholwa na? Jesu wathi njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu. Manje kwakukhona bema futhi bakhuluma bukusisani tingelozi letimbili tehlela eSodoma kuyoshumayela livangeli. Ngabe kunjalo tingelozi letimbili tehlela eSodoma kuyoshumayela livangeli. Billy Graham wesimanje ashumayela kuleto toni nakanjalo njalo. Akukho mimangaliso lendiwa umangaliso munye ushaya ngebumpumputhe kushumayela livangeli nje kuphumbusekisa longakholwa. Futhi ngako behlela lapho kuyoshumayela livangeli futhi leso kwakusibonakaliso sabo kushumayela livangeli. Umani kulenzawo uNkulunkulu utoyishisa ngabe kunjalo na? Itovutha phumani lapha loyo ngumvangeli Billy Graham nalabo bafo bashumayela. Yebo ke bukusisani lona lowahlala emuva ebandleni lelikhethiwe Abrahama. Indalo yaAbrahama niyabona na loyo kwakungilothi endasi lapho nelicembu lakhe. Manje kuhlala njalo kunetigaba letinsathu tebantu longakholwa umzenzisi nelikholwa niyabona na. Manje longakholwa nemzenzisi uhlala ndzawonye kodwa likholwa sibili liyathehlukanisa lokumenta libandla. Niyangilandzela manje tonke leto tinhlangano letinkulu endasi lapho nabo bonke babambisana beba nesikhathi lesimnanzi nalabanye bantu bahleka Billy Graham. Ake ngime lapha umzuzu nje uthi umuntu lonemthelela njengaBilly Graham bantu labaningi kakhulu kungani angesiyo iPentecostal? Angeke akwende ngabe Billy Graham unengxenye kuko? Yebo nine bantu bakamoya phaphamani manje umzuzu nje. Beka kucabanga kwakho ngubani ligama lakhe? Graham. Manje ngiyathi nicabanga ukuthi lokho kuyahlanya.
H-A-M. Abraham.
Linzani nje sikhashana. H-A-M. Abraham. Niyabona na unemlayeto wokuphenduka futhi akukho muntu longamthola longabhoxa into yinye kulowo mlayeto waleyo ndoda. Ine kuphenduka ncamashi kunjalo ukushumayela njengendlu leshako niyabona na kunjalo uNkulunkulu wambitha ukuthi ende lokho uyakuphi hhayi kumapentecostali kodwa kulawo macembu emahlelo ngaphandle kuleyo nyakanyaka ngaphandle lapho nesodoma kuthi penda buso nato tonke tinhlobo tebesifazane futhi bahamba bajika bagcoke tikhindi nebahlabeleli bekwaya nemadikoni ashade kathathu noma kane nebelusi ngendlela lefanako nalo lonke lolo hlobo lwemibhetho nephandle lapho kubeka uphume ukushumayele bhili hlala nako angeke ende lutho lolunye kodwa manje khumbulani kwakukhona munye wabo lowasala ngemuva uthi waletha sibonakaliso ku-Abrahama ngabe kunjalo libandla lelikhethiwe hhayi tibane letinkulu letikhanyayo tichuku temithambo letinkulu netintho letinkulu letihlotshisiwe tinhlelo letinkulu nakanjalo njalo kwakungiloyo lowasala emva kwa-Abrahama ngabe kunjalo futhi wamnika sibonakaliso ukuthi isikhathi sasesisonzele bukusisani ukuthi wendeni manje khumbulani njengoba enda ku-Abrahama wenda etintabeni takhe futhi bukusisani Jesu akuqinisa athi kuyoba ngaleyo ndlela manje bukusisani ingelosi yayihleti hhayi ingelosi kwakunguNkulunkulu bekahleti afulathelela ithende futhi wathi manje akumangalisi na Abrahama etinsukwini letimbalwa nje ngaphambi kwekuthi ligama lakhe liguculwe futhi naku kwakunesihambi wathi kanjani ukuthi ligama lakhe kwakungu-Abrahama esikhundleni sa-Abrahama ubi umkakho Sara hhayi S-A-R-A-Y-I Sara kodwa S-A-R-A-Y-I S-A-R-A Sara ligama lakhe lenkosatana Abrahama ubi umkakho Sara wathi kanjani ukuthi bekashadile wathi kanjani ukuthi ligama lakhe kwakungu-Abrahama wathi kanjani ukuthi bekanemfati futhi wathi kanjani ukuthi ligama lakhe kwakungusara manje bukusisani libhayibheli lathi Abrahama wathi usethendeni emva kwakho bekangafani nebesifazane besimanje kufanele athathe inzawo yendvodza futhi abe liphoyisa esikaladini futhi yonke inzawo lencane futhi akumangalisi kungekho msebenti wemadvodza kunjalo wesifazane wathatha indzawo yakhe lesi sive sowesifazane niyati unenombole wesifazane ligama lewesifazane yonke lenye into futhi ungwesifazane newesifazane utomlawula kunjalo wahlala ethendeni wathi kweshisa indoda lengakejwayeleki yayikhona futhi ulalelani nasi sesizathu ambitha nga-Abrahama wathi ngisabitho selucobo ngitokuvakashela ngekwesethembiso lenkunika sona ngikunika lokho kungaleso sizathu athi kuthi ligama lakhe kwakungu-Abrahama futhi Abrahama bekasandza kumondla inyama elithole wamnika lubisi ukuthi anathe enkomatini bekamendela emacebelengwane embila futhi wawafaka bhotela wadla bhotela singwa sembila noma singwa nemacebelengwane futhi wanatha lubisi futhi wadla inyama yelithole futhi bekanguNkulunkulu enyameni kunjalo manje uma ufuna kuphikisana nelibhayibheli ubone ukuthi akusilo yini luhlavu lolukhulu NKHOSI Elohim Abrahama kwaba nguye lowakhuluma naye Abrahama wambitha ngekuthi Nkosi uNkulunkulu ngako ngiyacabanga bekafanele athi bekanguye lokhulumako lomunye wathi awukukholwa lokho impela ngiyakukholwa lonke livi lako bukusisani nje ukuthi kuphuma kanjani entalweni ya-Abrahama manje wathi uphi umkakho Sara Abrahama wathi ulathendeni emva kwakho wathi ngitokuvakashela ngekwesethembiso lenkunika sona sikhathi sekuphila eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlanu leyendlula ngakubida ngaphansi kokulungisiswa ngakunika siciniseko sesivumelwano ngakugcwalisa ngekuphila kwami lucobo kuwe ngakondla kwaze kwafika kule ndzawo manje kukunika emandla kuthi wemukele lokhu lengakwethembisa kona futhi manje ngitoninika sibonakaliso ukuthi ngitoshisa lo mhlaba nesikhathi sesisonzele ngoba unembewu letsite letolandzela wena niyabona na wathi ngitokwentela lokhu Abrahama Nasara emuva ethendeni wathi kuhlekela ngekhathi kuye lucobo asenhlitweni yakhe lalelane bandla ningehluleki kukubona umbhalo yathi khulumela wona Sara wahleka ngekhathi kuye lucobo wathi Ngingakwenda kanjani wesifazane lomdzala lapha cishe lo neminyaka lelikhulu kudzala nendvodza yami ngithetheleleni bothathe bani ngumfati futhi uhlale entokotweni njengensizwa newesifazane nendvodza yami ngani uwakhe ngalamanye emagama ingcenye yemuntu lebe seyiyekele eminyakeni leminengi leyendlula naye bese babadzala wathi ngingake ngibe kanjani nenjabulo futhi nendvodza yami wambitha ngenkosi wathi semdzala naye emandla akhe sekahambile akusenjalo kithi njengebantu labasha kuthi siphile kanjalo besingake sikwende kanjani
God dwelling in flesh the man with his back turned
nalo muntu uNkulunkulu ahlala enyameni umuntu afulathelela itende wathi uhlekelene Sarah asho insithweni yakhe ukuthi lokhu ungeke kube njalo washo lokho Sarah lebeka kwenta naloko Sarah lebeka kucabanga insithweni yakhe ngesikhathi atihleka ngabe kunjalo na kwakuyini na nganxanyana nje ngaphambi kokubhujiswa wenda into lefanako entalweni ya-Abraham futhi abakuconzi bazalwane niyabona ukuthi ngiconze kuthini na kulungisiswa kungcweliswa umbhaphathizwa womoya longcwele ubekwa kwendvodzana nankulunkulu ahlethi ebandleni lakhe inyama yemuntu adla anatha njengemuntu umoya loyingcwele nkulunkulu lucobo lwakhe ahlala emadodzaneni a-Abrahama abonakalisa into lefana koJesu layisho njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu niyakuthola manje lenye futhi into kwase kwentekaningi kwemukela indvodzana letako endani bekafanele ende lokuthite kusara ku-Abrahama naye bukani beka manje bothathe sisesicukwini lesicubene ngithetheleleni kodwa kwase kukhawulile kuba njengendoda nemfati kubo ngako wadzingeka ente lokuthithe kubo manje Sara libhayibheli lathi sibeletho sakhe sasesifile na-Abrahama njengemuntu bekafana nalofile ngabe kunjalo na kwase kuyiminyaka leminingi kwancamuka kuba nabo leminingi iminyaka leminingi emuva kuba indoda nemfati ngendlela yenkubo yelicansi wendani manje uma sathi kuthi bekafanele ente lokuthithe kusara ngoba sibeletho sakhe sasesifile bekatodzingeka ente sibeletho sakhe silungele kudala ngabe kunjalo na yebo-ke besifazane bebangabhemi bosikilidi ngaleto tinsuku ngako badzingeka bakhulise libhodlela labo umntanabo elubisini lwenkomo ebhodleleni bebanendlela yinye kuphela yekubakhulisa kusukela ebeleni ngako yena wesifazane lomdzala kanjalo uNkulunkulu wadzingeka ente imithambo yelibisi lapho bese ivele yomile futhi ngifuna kunibuta lokuthithe lapho ngisachubeka ngithetheleleni bothathe etethameni leticubene kodwa lalela dokotela wakho ngingumnakene bekangakwenta kanjani wesifazane lomdzala loneminyaka lelikhulu budzala angene emhelweni futhi atale umntana na uma wesifazane loneminyaka lengemashumi lamane nesihlanu budzala angena emhelweni namuhla bodokotela baba nemishini wekuphefumula yonke lenye intfo lapho yakhe futhi nangowesifazane loneminyaka lelikhulu budzala cishe angenako kuphefumula kwekwentiwa bekafanele ente lokuthithe wendani wavele nje wamenta wabamusha futhi kufakazele yebo mnumzane bathatha luhambo emamayela langemakhulu lamathathu kuya egerari futhi ngesikhathi befika endasi lapho lo gogo lomdzadlana Abimeleki wathandzana naye wesifazane lomuhle kunabo bonke lake wambona Abrahama waconzisa tinwele tiba mnyama futhi Sara wabamuhle niyabona wavele wenta sidala lesisha kuze bakhone kuhlala ndzawonye futhi njengensizwane wesifazane bekendani bekafanele amfake esimeni sokumukela indvodzana lethenjisiwe yini into lelandzelako emva kokuba lesibonakaliso lesi sesehambile uNkulunkulu utolungisa abantwana ba-Abrahama balungele kwemukela indvodzana lethenjisiwe sitomemukela kanjani singeke simemukele kule mitimba sitohlangana naye emoyeni akadunyiswe uNkulunkulu ingunaphakathi licilongo liyokhala labafile kuKristu bayovuka futhi siyokwenyuka siyohlangana naye emoyeni wendani sibonakaliso sekugcina ngaphambi kwekuguculwa simo Sibonakaliso sekugcina ngaphambi kweluhlwitho. Ngoba cishe impela noma ngasiphi isikhathi ibhomu ye-atom letho bhubhisa umhlaba. Ngaphambi kokuthi imemete kulolu thaba, Jesu uyeda, sine lesisekhona sisasele, asiyubendlulela noma sibavimbele labo labalele, bafile ngoba licilongo laNkulunkulu liyokhala, labafile kuKristu bayovuka. Sine lesiphilako siyoguculwa ngesikhashana ngekucwabitha kweliso. Likhehla litoba lisha, salukati sitoba sisha futhi. Futhi siyokwenduwa sibe simo kuhlangabetha indodana letako. Ludumo, haleluya, into lelandzelako eluhlelweni laNkulunkulu. Kwendekani, njengoba nje ingelozi yafulathela futhi ikhombisa leso sibonakaliso ku-Abraham, wehlisa yonke into ngekulungisiswa kungcweliswa umphaphathiswa moya longcwele, kubekwa kwendvodzana. Iphiwo nemiyalo kuyaphuma, bese-ke kukhombisa sibonakaliso sakhe sekugcina ngaphambi kokubhujiswa. Wase-ke untshintsha intalo ya-Abraham, kungahle kufike ngaphambi kokuthi sivale umhlangano. Lo mdzala umnakethu Khidi lohleti lapha nathathe Khidi, emachawe lamadzala embi kukusisana ngesikhashanyana beme lapho sebaguquke insizwa nentombi futhi baguquliwe. Kungani sifanele siguquke? Kwakungeke sekwenteke nhlobo ukuthi leyo ndodzana lenzala ibe nebuhlobo bekulalana nemkayo. Kwakungeke sekwenteke nhlobo kuye ukuthi akhulelwe umntana ngaphandle uma lokungetuli kwemvelo kwenteke. Futhi indlela kuphela lobe kungentiwa ngayo kwakuyoba njalo, kufanele kube kuguculwa simo kwemtimba wabo. Bekahlethinaye kusukela aseneminyaka lelishumi nesiphohlongo ngobudzala noma lishumi nesithupha, sathi wabo langadalwa naye. Washada semncane futhi beka inyumba futhi beka ngatali. Niyakubona na? Futhi ngakho wadzingeka aguqule buntu babo ngekwemtimba kwemukela indvodzana. Oh bandla, utofanele antshintshele sidalwa lesi senyama kusivumela sihlwithwe. Singeke senyuke lolu hlobo lomtimba. Utoguqula umtimba wethu ngesikhashana ngekucwabita kweliso. Siyohlwithwa kanye kanye emoyeni kuhlangabetha inkosi emoyeni. Singeke senyuke kanjena. Sibona sonke sibonakaliso, kulungisiswa kungcweliswa kugcwaliswa kwamoya longcwele kubekwa kwendvodzana. Sibonakaliso sekugcina siniketwa. Amen. Niyakukholwa? Oh ngi sitothenge kanje sikujube lapha. Ngingeke ngachubeka asikhothami sethu inhloko tethu.
Church of the living God. God be.
Bandla laNkulunkulu lophilako, uNkulunkulu banesihawu.
Don't you want to break away?
Anifuni yini kukhwesha kule micabo lemidzala lekhala kulapha futhi nilungele kuhlangana naye? Uma kunebantu longakakulungele kuhlangana naye futhi niyathi uma licilongo belingakhala kuthi benisolo niboshelwe emhlabeni lapha. Kwendlula kuloko lokukhulu kuhlupheka lokwesabekako, njengalabo labaxoshwa emkhunjini, babhubha emantini, bantwana emachitshana nemabhungu, beba ngenamusa. Bonke bacwila netithumbu tabo letifile tantanda emantini, nemagwababa nemahwabayi adla kubo. Labo lebebasemkhunjini bebaphephile tinsuku tanowa. Yonke into leyayinesono yabhujiswa etinsukwini taseSodoma. Yonke into eSodoma yasha. Umkalothi waguquka waba sidulu seliswayi ngekwedzelela. Kodwa akukho nayinye yaleto tintfo leyatsinza Nowa. Akukho nayinye yato leyatsinza Abrahama. Kanjalo futhi akukho lokuthi otsinza intalo ya-Abrahama. Nginilethelela ivangeli, angikatibiti ngaloku, kodwa ushito kutsi uyakholwa kutsi uNkulunkulu wangibita kutsi ngibe ngumprofeti wakhe.
What does the word prophet mean in Hebrew? A divine interpreter of the written word.
Lichaza kutsini leli gama lelithi umprofeti ngesiHebheru? Umhumushwe uNkulunkulu welivi lelibhaliwe. Livi lenkosi letha kumprofeti noma umboni. Nginitshelela iciniso. Manje ningamemukela Kristu njengemsenzisi wenu, umphilisi, umphaphathisi, inkosi letako. Uma ungakalungeli kuhlangana naye emoyeni futhi uma bekangeta kusihlwa futhi uyathi kuthi awukalungeli ungakwenda ngeyakho inhloko tenu tikhotseme ningatiphakamisa nje tandla tenu bese nithi nakethu Branham ngikhulekele uNkulunkulu ngihawukele ngiyathi kuthi angikalungeli manje kukuwe akusiso sikhathi sekucela sekusikhathi sekuvuka futhi babe besilisa noma besifazane noma uma inhlitiyo yakho iyonile ngelusuku lwemusa khona-ke utawu akunandzaba kuthi simosini ekhathi lapha awukwati ngisho nekukwati kodwa ngabe kukhona noma yini ngawe lekuvusile kuthi ukuvumele uconze kuthi leli awa lesiphila kulo futhi ufuna kukhunjulwa emkhulekweni phakamisa sandla sakho uNkulunkulu akubusise wena ngesekudla sami wena uNkulunkulu akubusise uyakhombisa ukuthi moya lwengcwele usakhuluma nebantu umnyango usengakavalwa kwamanje kodwa ngilaleleni njengenceku yakhe li awa liyeda lapho ungeke usaphakamisa sandla sakho sekuvele kufikile lokho kubantu labanengi kunebantu labahlethi khona lapha manje lengibatiko egameni lenkosi ngibabukile futhi ngibona lobo bumnyama ethi kwabo ngiyathi bafanele baphakamise tandla tabo futhi abakakwendi bona bone lusuku lwabo lokugcina lwemusa bafulathela liqiniso benda loyo lowona ngamabomu emva kokuba sekemukele lwati leliqiniso akusekho umhlatshelo ngesono kodwa kulinzela lokwesabekako kwehlulelwa lulaka loluvuthako babe losezulwini baphakamise tandla tabo ngende konke lokusemandleni ami evini nguloko kuphela lengikwatiko ngikushito njengoba nje wakwembula sesilinze sikhathi lesithe futhi manje kunalabaningi labaphakamise tandla tabo idazini mhlawumbe kulesakhiwo mhlawumbe ngetulu mhlawumbe ngaphansi kodwa bengingathi ekugcineni uyabathi bonke moya lwengcwele ukhulumile nabo ngelivi bayaconza kuthi abakakulungele kuhamba babe losezulwini uma umuntu acotho ngalokwenele kuthi baphakamise tandla tabo futhi bafakaze kuwe kuthi abakalungele futhi bafisa kulungela ungeke yini lonemusa babe lunesihawu ulungise ngendlela tinhlitiyo tabo kulobo busuku balungele kuhamba masinyane impela kuhlangana nendvodzana lethenjisiwe wethenjisiwe manje iminyaka letinkulungwane letimbili simlinzele futhi masinyane uyeda ngoba siyabona ukuthi yonke into la endile ku-Abrahama ukwendile entalweni yakhe sineluphawu lokugcina lolunathi manje ukuthi wena Nkulunkulu ubonakaliswa enyameni yemuntu baphakamise tandla tabo Nkosi ba libhayibheli lithi indodzana yakho lucobo Jesu Kristu wathi loyo lova emavi ami futhi Nkulunkulu ngikulethe kubo futhi akholwe ngulongithumile unekuphila lokuphakathe futhi akasayi kwahlulelweni kodwa wendlulile kufeni wangena ekuphileni Jehova lomkhulu Elohim ngeligama laJesu Kristu ngibanikela kuwe njengetimphawu telivi lakho nemhlatshelo wendvodzana yakho lethandzako nangebukhona bamoya longcwele loletha livi futhi alibonakalise ngenyama yemuntu kubantu sebakho yenta ngabo njengoba ubona kufanelekile Nkosi ngoba basethandleni takho bafundisi bakho lapha utobaholela phambili kwangathi bangaconza ngqo kulelinye libandla lelihle futhi babe nemibhaphathiso yemaKristu lowenti wako khona-ke kwangathi bangemukela umbhaphathiso wamoya longcwele futhi babekwe emthimbeni wakristu siphe kona Nkosi egameni laJesu Kristu ngiyakucela amen sekuyimizuzu lesihlanu kushaya insimbi yelishumi anginaso sikhathi selayini lalabakhulekelwako ngitoba khanza kusasa ebusuku ngito inkosi thanza ngitocetha nje lo mlayeto lomncanyana futhi ngichube ilayini lami lalabakhulekelwako uyakhula uyadzinga phakamisani tandla tenu uma ninjalo uNkulunkulu anibusise uma nigula futhi nidzingile nginitshelile kuleli bhayibheli kuthi uNkulunkulu loko lakwenta ku-Abrahama lapho wakwethembisa futhi endvodzaneni yakhe emadvodzana akhe Abrahama nendvodzana lenkulu leyintalo ya-Abrahama yentasethembiso njengoba kwakunjalo ensukwini taseSodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendodzana yemuntu. Sibonakaliso lesifanako nje uNkulunkulu lasikhombisa Abraham kuthi kuphela kwemakholwa lagcwele sono kwakukuthi noma boprofesa labadoni bebasonzele kuyoba njalo ngetisuku tekubuya kwakhe. Ngabe kunjalo? Manje ngingumnakenu indvodza. Manje ngintonicela kutsi nithule impela umzuzu nje. Uma nithandza hloniphani ngekuthi thoba sibili. Ngingumnakenu umuntu. Akunandzaba kutsi uNkulunkulu bekanga ngentela ini. Ufanele akwendele nawe. Futhi kukwenda kusebenze. Jesu beka indvodzana yaNkulunkulu. Weta emhlabeni, niyakukhola lokho. Futhi ngesikhathi efika emhlabeni wendani. Kwakunetikhathi lapho efika emkhathini webantu bakhe. Lebe bangakholelwa kuye. Emabandla abo acosha abantu kuye. Ngabe kunjalo, nguloko labakwenda konamuhla. Simthola eminyakeni lebandla laseLaodicea. Ngephandle kwelibandla anconcotha, etama kubuyela angene. Niyabona na, bende into lefanako namuhla. Nale minengi imisebenzi yemandla akakhonanga kuyenta ngenxa yokungakholwa kwabo. Kodwa labanengi labamkholwa kubo wabapha imandla kuthi babe ngemadodzana kaNkulunkulu. Ngabe lokho kunjalo? Manje ngilonibutha lokuthide, khothamisa inhloko yakho wena logulako. Bangakulo wathi kuthi Jesu Kristu ungumpristi lomkhulu, lohleti ngesekudla saNkulunkulu. Kona manje, ngemhlatshelo wathi achulwa wehlukana, wathumela moya longcwele endasi lapha na. Futhi uma ningikholwa ukuthi ngingcwe yakhe uma nifuna ku cha angina ukusho lokho ngingcwe yakhe angikafanele ngisho kubithwa ngemfundisi kungasaphathwa ke umprofeti kodwa uma ukholwa ukuthi nginitshelela iqiniso ningangikholwa kodwa kholwani nguloko livi lelikushoko nibone ukuthi uNkulunkulu uyaligcina yini livi lakhe uhlethi ngesekudla saNkulunkulu futhi ungumpristi lomkhulu loneke uvelana nebuthakathaka bethu. Ngabe kunjalo? Ngabe liqiniso lelo? LiBhayibheli liyakusho lokho. Yebo ke uma afana emaHebheru 13:8 longuye itolo namhlanje phakathi. Uma umthinzile ngebuthakathaka bakho, beka ngenda kanjani? Uma beka nguye itolo naphakathi, indlela lenda ngayo ngesikhathi lowesifazane athinza sembatho sakhe, be ungamthinza na? LiBhayibheli lasho njalo. Yebo ke khona ke bekatokwenda ngalokufanako. Khona ke khumbulani, wathi ngumvini, nina ningemagala. Manje vena uthele isithelo ligala lelithela sithelo kodwa lithola kuphila kwalo emvinini ngabe kunjalo manje ulapha singemagala uma unendvo letsite lengalungi ngawe futhi utsinga lusito loluvela kuNkulunkulu ngitokucela ukuthi ukhuleke futhi uthi babelo sezulwini loyo lomncane longakafundzi indvotsa leseyomile emeetulu lapho anempandla kanjani akangade futhi ungumuntu nje kodwa ungitshela ukuthi uyafana futhi kwenta lesiqiniseko ukuthi futhi yonke into lengiyibonako ngiyabona ukuthi lokho kuliqiniso kulungisiswa kungcweliswa umphaphathiswa moya longcwele kubekwa kwendvodzana amnika ligama lendvodzana ithatha ingcenye yeligama laNkulunkulu Elohim. Manje ake sibone isibonakaliso lesifanako. Sibona Billy Graham alandzela endasi eSodoma. Kodwa le ndoda ithi kuyoba khona lota ebandleni lelikhethiwe. Manje niyabona bazalwane, ngabe lokho kukwembhalo khona ke kholwane. Futhi uma uNkulunkulu athi kuqinisa lokho lengushoko, ukuthi kuliqiniso khona ke kuliqiniso. Kulekani, futhi ngitotinikela mine lucobo, dinikele nawe lucobo. Ubone ukuthi moya loyingcwele utotsini. Manje liBhayibheli lathi ingelosi yafulathela lithende. Manje noma ngibani lapha longadiki, ngiyacela ningaguleki. Uma ungadi futhi wathi ukuthi ngiyadathe tinkathato takho, ungaguleki. Labo nje longangadi futhi lowathi ukuthi angadi lutho ngani, khulekani. Niyabona ukuthi utokwentani. Manje banini nje semkhulekweni. Manje Nkosi Jesu lenkonzo masinyane ita ekugcineni. Ngikholwa ukuthi masinyane lokhu kutophela. Ngikholwa ukuthi kufika kwendodzana lelinzelwe kwentalo ya-Abrahama masinyane kutofika. Kodwa kude livi lakho ligcwaliseke Nkosi. Akwatheke kusihlwa ukuthi uNkulunkulu futhi ngingumprofeti wakho.
born, sent.
Noma inceku yakho letelwe ithunyelwe imiselwe lomsebenzi kuze kube sibonakaliswe ebandleni. Kulabakhethiwe intalo lebitelwe ngephandle ya-Abrahama kuthi kuphela sekusonzele. Akube njalo Nkosi, akuthi lenye yentalo ya-Abrahama lapho itsinze umphetho wengubo yakho. Kona-ke khuluma nami babe, kusho la mavi lobo ungathanda ngiwasho.
Now before me with my
manje khulekani manje embi kwami nemhlane wami ufulathele tethameli kune wesifazane lohlethe emuva ngalendlela uphethwe ingathathwa yesisu naye ube nengodi yemoto akasuye walapha lo wesifazane waseKentucky ligama lakhe ngumisi Ellison mani ngetinyawo takho tsathe futhi wemukele kuphiliswa kwakho kholwa enkosini Jesu Kristu futhi uphiliswe manje lo dzathe angikaze ngimbone empilweni yami uma sithi hambe dzathe phakamisa sandla sakho lo dzathe losandza kuphiliswa nje phakamisa sandla sakho ngabe usenguye uNkulunkulu manje ngicela labanye benu ukuthi bente into lefanako
right behind the woman
ngito fulathela ngemuva ngqo kwalo wesifazane ngowesifazane futhi logulako
she's got a kidney infection rather heavy like woman
Unesifo lesithathelwanako senso njalo wesifazane lozimkile Nkosikati Brown sukuma futhi wemukele kuphiliswa kwakho
Am I a stranger to you? We're strangers to one another. I didn't know nothing about you. If that's right, raise up your hand, but you
Ngabe ngisehambi kuwe, sitehambi lomunye kulomunye. Bengingathi lutho ngawe. Uma lokho kunjalo, phakamisa sandla sakho. Kodwa bewukhuleka. uNkulunkulu akubusise. Hamba usinze manje.
God still God. If thou canst believe.
Ngabe uNkulunkulu usenguye uNkulunkulu. Uma ungakholwa, ngikathathwe licolo nenkathathwe yetinso endasi neline lapho. Miss Day, ufuna kwemukela kuphiliswa kwakho? Ungakwemukela futhi. Angimathi lowesifazane. Angikaze ngimbone empilweni yami. Uma lokho kunjalo dzathe jikitisa sandla sakho, asathani, yabona na. Kuyini? Ukukholwa kwakho, ukukholwa.
If thou canst believe, all things are possible. Is that right?
Uma ungakholwa, konke kungenzeka. Ngabe kunjalo?
What about in this section somewhere in here? Have faith.
Ngutsuwani ke ngakulesi gaba lesi ngizawana thite ekhathi lapha bani nekukholwa kunendvodza leme embi kwami ibe nekuhlindwa kwemaphayili akukayisithi ngalutho
Mr. Day, I beg your pardon, Mr. Short.
Mnumzane Day, ngiyaxolisa. Mnumzane Short, sukuma futhi wemukele kuphiliswa kwakho.
With my Bible before me, I never seen the man in my life.
Nelibhayibheli lami embi kwami, angikaze ngiyibone le ndvodza empilweni yami. Sithe hambi ngalokuphelele lomunye kulomunye.
With the growth in the nose back there, Miss Bolin. What about you? Will you stand and receive your healing?
Nesimila ekhaleni emuva lapho, Mrs. Bolin. Kutsuwani ngawe? Ungema futhi wemukele kuphiliswa kwakho. Angimathi angikaze ngimbone empilweni yami. Uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke.
The lady with the leg trouble fixing for an operation over there.
Lo dzathe lunenkathathwe emlende alungiselela kuhlindwa laphaya. Nkosazana khona sukuma futhi wemukele kuphiliswa kwakho. Sinye lesiwile uhlethe eceleni lapho. Ulungiselela kuyohlindwa Mrs. Dixon sukuma wemukele kuphiliswa kwakho. Angikaze ngibabone empilweni yami. Na uNkulunkulu ulijaji lami.
This is the end time.
Lesi sikhathi sekugcina bandla, uNkulunkulu wabitha Abrahama ngekulungisiswa kungcweliswa umoya kubekwa kwendvodzana. Futhi wabonakala enyameni yemuntu ngaphambi kwesikhathi sekugcina. Niyakukholwa na? Bangaki kini lophakamise sandla sakho esikhashaneni lesendlulile manje kuthi ufuna kukhunjula emkhulekweni? Awukaze ubone noma yini enjengako phambilini. Manje uyajabula ukuthi wemukele Kristu njengemsindisi wakho. Sukuma ume ngetinyawo takho. Wena lokholwako ukuthi uyajabula ukuthi wemukele Kristu njengemsindisi wakho. Sukuma ume ngetinyawo takho. Wonke wenu manje. Awuna mahloni. Manje uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Kunjalo. Gcina. Kunjalo. uNkulunkulu akubusise. Banga kulofuna kuphiliswa manje futhi akholwe ukuthi ulapha kuniphilisa. Niyabona angaze ngibathinze labo bantu. Kukhona labanye bantu labalishumi noma labalishumi nakubili noma ngabe bekuyini labendlula kulesakhiwo. Angizange ngitsinze ngisho namunye wabo. Kodwa bathinze intho letside. Lombobo uthulile ngaphandle uma kukhona intho lekhuluma nawo. Ngithulile nami kunoma yini lenjengaleyo. Bengingakwati kanjani. uNkulunkulu bathinze uNkulunkulu. uNkulunkulu wakhuluma ngami futhi wabatshela yona kanye nje lento lebe bayifuna. Ngabe kunjalo. Ngabe lokho kumenta abe nguye itolo namhlanje phakathi. Konake ngiyanicela. Nonke nine lenidzinga kuphiliswa emtimbeni wenu. Kuthi nime ngetinyawo tenu. Ekhameni la Jesu Kristu. Bandla, niyababona labantu labafuna kuphiliswa. Bangakhe ethute nabo labangemakholo. Phakamisanitandla tena. LiBhayibheli lathi letibonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwa. Sukumani ngakubo futhi ubabeke tandla. Beka tandla takho ethi kwabo. Manje bekanitandla tenu ethi kwalomunye nalomunye. Lapho nisahamba nitungeleta tetsameli letidzingako. Manje ukhuleka kanjani ebandleni lakho? Indlela lokhuleka ngayo ebandleni lakho, indlela lokhuleka ngayo kuNkulunkulu ekulusindela imfihlo. Khulekela loyo muntu lobeke tandla takho ethi kwakhe. Ngisani khulekela nonke. Babe wethu losezulwini, bekungumhlangano lomuthe, kodwa loyo lokungangabateki uyohlala njalo ukunjulwa. Kuthi sisesikhathini sekugcina, futhi siyakubona. Silapha kusihlwa lapho sikhona bantu lowathi ngokuthi sikhathi sesisondzele. Akukho sive, akekho longavimba lokho. Akukho muntu longakuvimba ukuthi kwenteke. uNkulunkulu washo njalo nemave akhe aqinisile. Njengoba sibone sonke siciniseko lakhuluma ngaso. Futhi manje umoya wakho lomkhulu ulapha kulesakhiwo. Ngale kwanoma nguliphi lithundele kungabada. uNkulunkulu ofanako lowashumayela umlayeto. Umoya lofanako lowakhuluma. Nguye lofanako lowafakaza ukuthi unguye loyo lobeka senyameni yemuntu. Adla futhi anatha njengemuntu. Ahlethi embi kwa-Abrahama. Ngaphambi kokuthi sikhathi sekugcina sibe saleso sithukulwane. Kunjalo namanje Nkosi. Sikhathi sekugcina sesilapha. Nalabantu laba bayathi ukuthi Jesu indvodzana yaNkulunkulu washo ukuthi le ndvo lethi tiyovuka futhi. Njengoba kwakunjalo eSodoma ngaphambi kwesikhathi sekugcina. Nkosi uNkulunkulu, asinaso ngisho nasinye sithunde sekungabada kulapha. Bakhulekela lomunye nalomunye bangemakholwa. Basukuma ukuthi bavume ukukholwa kwabo. Babeka tandla tabo ethi kwalomunye nalomunye ukuthi bakhulekelane. Ngiyamlahla develwe kugula, tifo, kuhlaseleka, noma sono lesibaphathamisako. Nekungakholwa lokubavimbela ukuthi bemukele kuphiliswa kwabo. Ngicela uNkulunkulu ukuthi abuyisele emuva tithundi tekungakholwa. Futhi avumele moya loyingcwele athululele kulabantwana laba ba-Abrahama.
The great strength giver, and heal each of them as I condemn the devil and set them free in the name of Jesus.
Go El Shaddai, umniketwe amandla lomkhulu, futhi ubaphilise ngamunye wabo njengoba ngilahla develi, futhi ngibakhulula egameni la Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu.